sencwadi yamaHebhere emva koko sifike kwisixhenxe ububingeleli bukaMelkizedeki uze emva koko singena ukusuka kububingeleli bukaMelkizedeki ukuya kulaa mihla mikhulu yesicamakushelo nokwahlukanisa ukwahlulwa kwezicamakushelo emva koko ukuya kwesaa sahluko sikhulu sokholo sahluko seshumi elinanye kunye nesahluko seshumi elinesibini ukubeka ecaleni wonke umthwalo nesahluko seshumi elinesithathu elaa khaya likanaphakade elingakhiwanga ngazandla zamntu kodwa uThixo yedwa owenze eli khaya likhulu injani ukumangalisa ndiyavuya ukubona udadewethu emva phaya osandula kungena enkonzweni ndimbonile yena kunye nomyeni wakhe izolo besisendleleni yethu ukunyuka ukunqumla kwindawo ndacinga ukuba bendisazi yonke imfanta encinci negophe ngokuba ngunogada wamahlathi apha e-Indiana nokugada ngokujikeleza iminyaka eliqela bendisazi yonke indawo kodwa bendinganakho ukulahleka izolo phezulu phaya apho bebekho kumphezulu wenduli indlela entsha kwaye inenekazi lalinomhlaza emiphungeni yaza inkosi ngokuqinisekileyo yamphilisa umfazi sathabatha oh kwaye nendlela ethe yeza ngayo sasihleli phaya umzalwane uRobertson usenokuba ngaphakathi namhlanje ndibona umfazi wakhe kunye nomzalwane uHood ongaphakathi kwaye sasiphezulu phaya ngaphakathi kwisigadla esidala umzalwane uRobertson kunye nam nomzalwane uHood kwaye safumana esi sigadla sanyukela phaya kumphezulu wenduli kwaye phaya inkosi yabonisa umhlaza ngokuqinisekileyo saze emva koko sema phaya sawubukela ushiya umfazi ngamehlo ethu sema saza sawubukela ushiya umfazi waze watsalela umnxeba umfazi kamzalwane uHood kwaye wayendixelela wayetsica laa nto imnyama ngenene kwaye nanku elapha ngale ntsasa ehleli emva ebandleni yena kunye nothandekayo umyeni wakhe benexesha elimnandi enkosini akamangalisi yena kwaye bendingayazi ukuba apha ngesiqhelo abantu abakhoyo kunqabile ukuba imibono yenzeke apha eli likhaya lam kwaye nditsho ebandleni ngecawa iveki si bangaphi ababelapha ukuza kubona indoda kwisitulo samavili impama isiqhwala ongakwazi ukuxhathisa kunye nemithambo luvo yengqondo imkile kwaye abakwamayo bebemncamile kunye nothile ugqirha womkatolika isihlobo sam samthumela ngentla apha kwaye phambi kokuza enkonzweni inkosi yanikeza umbono wendoda niyakwazi nonke okuya kwaye phaya indoda yaphiliswa ngoitsho inkosi yabona yaze yaphakama yaphuma yathabatha isitulo sayo samavili yayinakho ukubona njengoko unakho okanye ndinakho yaze yaphumela ngaphandle esakhiweni iqhuba isitulo sayo kakuhle kwaye ukuxhathisa kwemithambo luvo niyasi akunakho zibamba yabona akunakho nje kwaye iminyaka ihleli kwaye izolo xana ndafikayo phaya inenekazi lalinephupha lokubona mna ndingena nje ngentsimbi yesibini lachazwa linomhlaza kwaze emva koko itsho inkosi laliphilisiwe kwaye lavuswa kwaye nje yayiyintsimbi yesibini ngqo kwaze umoya wenkosi yehla kwaye naliya eliya phupha awabanalo yaze inkosi yanika utoliko kwaye waphiliswa kanye phaya kulaa ndawo kanye phaya apho sasibukele injani ukumangalisa andinakho ukulicinga igama lakhe ngubani igama lakho dade Walton dade Walton ehleli emva phaya ungaphakama nje dade Walton ufuna ukubuza uziva njani amen kuhle oko ulungile kwaye kubukeka ulunge kangako ukuba asisikelele ngala ndlela ke silindele ukugqithisileyo okuninzi komlinganiselo omkhulu kaThixo ugqirha ukufihlile oku kuye umxelele ukuba ube ephefumla kuphela ngecala elinye yintoni ebiyiyo umhlaza ubukhule ukunqumleza kwaye wanqamla ukuphefumla kwela cala lomphunga niyabona akunako ubona umhlaza nge-x-ray ngokuba umhlaza yisele ngokwayo kwaye ibubo kwaye wena nje ujonga kanye ukudlula kumhlaza ngayo i-x-ray akuwuboni kwaye kodwa inkosi ngokwenene ithe siye sema phaya saze sawubukela ngokwethu ngamehlo angawethu sawubukela ushukulu kwaye sawubona usimka ngamehlo angawethu ke sinombulelo kakhulu ngokuya kwaye ngoku sithandazeleni ngale veki ngelixa simkileyo kwaye umzalwane uNevin mhlawumbi uya kuthabathisela apho ndishiye khona ukwenzela inkonzo yobusuku bangolwesithathu sanokuyiphosa yona ngoku kweli khonco elikhulu lencwadi yesityhilelo yayazi imithandazo emininzi ibe yenziwe kwaye siyayazi ukuba uThixo uyayiva imithandazo kodwa thina ngale ntsasa sifuna ukwenza nje umthandazo omncinci ngaphambi kokufunda incwadi ngoko nabani onakho angafunda incwadi ngale ndlela okanye angavula ngale ndlela kodwa ithabatha uThixo yedwa ukuvula umqondo kuba yena ukuphela kwakhe onokuyenza ke masiqubude iintloko zethu umzuzwana ngokubawo egameni lowakho othandekayo unyana Inkosi uYesu, siza ngokuthobeke kakhulu ngoku ukuzithoba, njengezicaka zakho okokuba uyakuthetha ngathi. Yolusa imilebe ethethayo neendlebe ezivayo okokuba ilizwi libe nokuthethwa nguThixo lize liviwe ngumoya ebantwini. Siphe oko bawo. Wanga angathabatha ilizwi likaThixo alungiselele kuthi njengoko sinesidingo kuba sikucela oko egameni lakhe nokwenzela uzuko lwakhe. Amen. Ngoku ukufunda oku ngale ntsasa siyafundisisa asishumayeli nje ukufundisisa le ncwadi yamaHebhere. Bangaphi abayonwabeleyo? Oh, sinexesha elimnandi. Kwaye ngoku nje ukufundisisa ngokusondeleyo isibhalo phezu kwesibhalo. Ifanele yonke iBhayibhile iyonke inxibelelana ngokudibeneyo. Akukho nalinye ilizwi elingekho ndaweni yalo ukuba libekwe ngokudibeneyo ngumoya oyingcwele. Ngoku umntu uthe iBhayibhile iyaziphikisa ufuna ukubona yona. Ndabuza amashumi amabini nesihlanu eminyaka oko kwaye akukho namnye owakhe wandibonisa kude kube ngoku. iBhayibhile ayiziphikisi. Ukuba injalo asiyo iBhayibhile omkhulu ongenasiphelo uYehova akaziphikisi yena siqu sakhe ke akukho kuziphikisa eBhayibhileni kukuqonda ngokuphosakeleyo nje kwabantu ngoku ukwenzela imvelaphi encinci side sibuyele emva ngoku incwadi kumaHebhere yayibhalwe nguPaulus ongcwele kumaHebhere wabhalela enye kumaEfes abo yayingabantu eEfes ibandla lamaKristu enye kumaRoma eRoma kunye nenye kumaGalati kunye nenye kumaHebhere ngoku siyaqaphela ukuba uPaulus ekubeni engumfundisi weBhayibhile into yokuqala oko koko sikufundileyo okokuba wahlala phantsi komfundisi omkhulu omnye wabakhulu bomhla wakhe uGamaliyeli kwaye wayefundisisile kwiTestamente endala wayeyazi yona kakuhle kodwa waba ngumthuthisi wendlela eyayiyindlela kaKristu ngokuba wayeqeqeshiwe kwiTestamente endala phantsi kwabafundisi kodwa abafundisi basoloko besenyameni ndiyathemba anditsho nani into ngokungalunganga kodwa kusoloko ukuba indoda inemfundiso nje kunye nendlela yezikolo isoloko iyinto eyenziwe ngumntu yabona ayiphefumlelwanga ngokuba iba yimfundiso yesikolo sinayo namhlanje amaRhabe amaLuther amaPentecoste zonke ezi zikolo zinolwazi lwazo lwengqondo kwaye babhijela nje izibhalo koku kwaye yayiyinto enye kwiTestamente endala kodwa uPaulus ekubeni eqeqeshisiwe kakuhle kwaye ezazi izibhalo ngelizwi kodwa uyabona izibhalo akukhathaliseki uzazi kakuhle kanjani zona ukuba umoya awuzivisi bomi zona ngoko umbhalo uyabulala umoya unika ubomi uyabona ifanele idliswe ubomi okanye yenziwe iphile ngomoya ukuba umoya awuvuseleli ilizwi uze ulenze lona inene kuwe ngoko umbhalo bubukrelekrele nje apho kulapho sinabaninzi abazibiza amaKristu namhlanje okanye bezibiza amaKristu lolu aqulu unqolo obukrelekrele ngoKristu. Ngoko siphuma ecaleni ke ufanele eve into ethile kwaye ufanele wenze into ethile kwaye siya kufika koku konke okuya emva kwethuli. Omnye kufanele akhwaze, amawisile ayeqhele kufanele akhwaze phambi kokuba abe nayo. AmaPentecost kwakufuneka athethe ngeelwimi phambi kokuba abe nayo. Kwaye abanye babo ababhitabhiti babeqhele ukubhitabhiti omdala babeya kunyuka besehla amadoda ecaleni elinye abafazi kwelinye yabona ababhitabhiti emva koko umoya oyingcwele uza kubo uze ubashukumise babe nawo kodwa zonke nje zinto ezincomekayo akukho nanye kuyo inyaniso. UThixo uphila elizwini lakhe. Ukholo luza ngokuva ukuva ilizwi ngokholo usindisiwe ngalo ubabalo. Hayi nangayiphi into nokuba uyabhitabhita okanye uthetha ngelwimi okanye nokuba kwenzeka ntoni oko akunanto yakwenza kulo konke konke. Wathi uYesu, lowo uwevayo amazwi am aze akholwe kulowo wandithumayo unobomi obungunaphakade. Lowo ulivayo ilizwi lam aze akholwe lidliswe ubomi kuye unobomi obungunaphakade. Nantso akukhathaliseki yintoni encinci oyenzayo. Ngoku andichasananga nokubhitabhita okanye ukuthetha ngelwimi okanye ukubhitabhita okuya kukhwaza. Konke kulungile, konke kuhle, kodwa oko zizibonakaliso kuphela. Yabona, ndinganinika iapile lisuka emthini kwaye noko ubungasayi kuba nawo umthi. Yabona, wena zizibonakaliso ukuxoka, ukuba, ukusela, ukutshaya, ukungcakaza, ukukrexeza. Oko ayiso so, oko zizibonakaliso zokungakholwa. Yabona, oko koko wena uyakwenza oko ngokuba ungumoni. Yabona, kodwa kuqala ungumoni. Yiloo nto ekwenza wenze oko ngokuba awukholwa, kwaye ukuba uyakholwa ngoko akukwenzi oko. Ngoko unothando, uvuyo, uxolo, ukuzekakade, umsindo, ukulunga, ububele, ubulali, umonde, eso sisiqhamo sikamoya oyingcwele. Yabona, ke sinezinto ezincinci, imizwa emincinci kungokuba laa mntu uphume ecaleni kwendala ekhandiweyo indlela yelizwi. Lilizwi, ukholo luza ngokuva. Ke xana uPaulos, uThixo wakhetha uPaulos, umntu wakhetha uMatthias xana waphosa amaqashisi kodwa akazange enze nanto. Oko kubonisa yintoni amandla icawe eyayinawo ngoko ukwenza ukhetho, ukukhetha amadikoni abo ize iphumele abashumayeli bayo kwiindawo ezahlukeneyo. Oko kungokwasenyameni amaxesha amaninzi. Mayithi indoda iye apho uThixo ayikhokelela ukuba iye khona. Ndiyakuthanda oko ukuba abantu enkomfeni nje bathi kuhle, nantsi icawe entle, lo mzalwane wakhe icawe entle kwaye sinesilulame esincinci, baya kumthumela ngaphaya kule cawa abayiqondi ukuba bayazibulala. Yabona, indawo yokuqala ukuba laa ndoda ingena phaya ayinakuzalisa laa ndawo yalaa ndoda. Emva koko benza buthathaka icawa ukuzama ukubonisa incebo yokwenzelela isilulame esithile yasoloko ingalaa ndlela. Kodwa ndikholelwa kwigunya elongamileyo lebandla lasekuhlaleni. Ewe, ibandla ngalinye malizilawule likhethe umalusi walo, amadikoni alo, nantoni na. Kwaye emva koko ngalaa ndlela indoda ephakathi phaya ayinabhishophu phezu kwayo. Umoya oyingcwele ufuna ukuthetha into ethile kwela bantu. Akudingeke babuze mntu othile malunga nokuba banakho ukwenza oku okanye ukwenza okuya. Ngumntu ngamnye ekuqhagamshelwano nomoya oyingcwele. Ndibonise eBhayibhileni yintoni enkulu eBhayibhileni kunomdala wasekuhlaleni kwibandla lasekuhlaleni. Injalo loo nto, ewe mhlekazi, ukuzimela geqe kwebandla lasekuhlaleni, ibandla ngalinye lizimele. Ngoku ubuzalwane oko kuhle kakhulu, onke amabandla afanele abe kubuzalwane ngolwa hlobo ngokumanyeneyo, kodwa ukuzimela geqe kwebandla lasekuhlaleni. Qaphela uPaulos ekubeni engumphathi omkhulu womfundisi eqeqeshiwe kakuhle endleleni yakhe ukuya eDamasko ngenye imini ukuya kubamba abantu ababekule ndlela intsha. Ngoku wayenyanisekile. UThixo akakugwebi ngokunyaniseka kwakho. Andizange ndabona nabani abanyanisekileyo abantu ngaphezulu kunabahedeni. Abaninzi babo bade babulale abantwana babo elizeni ukwenzela idini kwisithixo. Asiko kunyaniseka. Indoda ingathabatha iasidi yecarbolic ngokunyanisekileyo icinga ithabatha into yimbi. Ukunyaniseka akukusindisi. Kukho indlela ekhangeleka intle emehlweni omntu. Kodwa ukuphela kwayo zindlela zokufa. UPaulus wayenyanisekile xana wanikeza ubungqini kwigunya lakhe ukuba kuxulutywe uStefano. Kamva kwiminyaka ndiyakuthanda ukucela uxolo kukaPaulus. Wathi, andikufanelanga ukubizwa umfundi okanye ukubizwa umpostile ngokuba ndalitshutshisa ibandla kwade kwaya ekufeni ngokunyanisekileyo. Kwaye endleleni yakhe ukwehla wafumana amava. Umoya oyingcwele wavela ukwintsika yomlilo enkulu kwaye wamphanya. Ngoku sigqithile kokuya, laa ntsika yomlilo yayinguKristu. Kwaye useyintsika yomlilo ekwanye eyakhokelela abantwana ukugqitha entlango. UKristu wayenguThixo kwaye uThixo wayenguKristu. UThixo wenziwa inyama waze wahlala emzimbeni wenkosi uYesu. UThixo wayekuKristu exolelanisela ihlabathi kuye, ebonisa oko wayekuko. EBhayibhileni emva apha kwimiqolo egqithileyo besifunda ukuba wazenza yena waba ngaphantsi kuneengelosi. Wathabatha isimo hayi eseengelosi, kodwa wathabatha isimo senyama. Iingelosi zange zawa, azidingi intlangulo. Inyama yawa, abantu kwaye babeyidinga intlangulo. Ke kwimithetho emidala, indoda ukuze ibe ngumhlanguli, kuqala bekufuneka ibe sisizalwana. Incwadi enkulu kaRute sigqithile apha kwixesha elithile eligqithileyo. Kwaye indlela athe uThixo ekubeni engumoya wayenziwe isizalwane kunye nathi ngokuba abe ngomnye wethu ukuze asihlangule aze asinike ubomi obungunaphakade. Kwafuneka abe sithi ukuze thina ngobabalo sibe nokuba njengaye. Kwaye siyafumanisa intsika yomlilo yakhokhela abantwana bakaIsrayeli kwaye xana yayenziwe inyama apha emhlabeni siva yena ethetha ngenye imini kwaye wabanga ukuba wayeyintsika yomlilo. Bathi, uthi umkhulu kunobawo wethu uAbraham. Wathi, ngaphambi kokuba uAbraham wayekho, ndinguye. Yayingubani undinguye? Intsika yomlilo etyholweni elivuthayo. Isikhumbuzo esingapheliyo ukuqhubeka sonke ngasinye isizukulwane. Hayi kuphela esiya sizukulwane, kodwa esi sizukulwane. Intsika yomlilo ekwanye. Kwaye sinombulelo ngale ntsasa wokuba sinawo kwa ukuba nawo umfanekiso wayo wokuba akakhange waguquka. Ungongena kufa ongunaphakade lowo usikelelekileyo. Wenza izinto ezikwanye ngoku awathi wazenza ngoko. Kwaye indlela esenza sizive sivuya ngayo. Kodwa ngaphambi kokuba uPaulos abe uyakwamkela la mava esazi ukuba ingelosi yenkosi yayiyintsika yomlilo, nto leyo yayinguKristu ikuhle, waye eyingelosi yomnqophiso eyayinguKristu. UMoses wacinga ngcono okokuba wakhetha ukuva ubunzima bentswaleko kunye nabantu bakaKristu kunye nokukhokhelwa nguKristu kunabo bonke ubutyebi baseyiphutha. Walandela uKristu owaye kwisimo sentsika yomlilo. Emva koko uKristu wathi, ndiphuma kuThixo xana wayelapha emhlabeni, ndibuyela kuThixo. Emva kokufa kwakhe ukungcwatywa, uvuko, umzimba ozukisiweyo uhleli ngasekunene kosomandla ukwenza ungxengxezo. UPaulos wambona njengentsika yomlilo kwakhona. Ukukhanya okwakhupha amehlo wakhe phantse kwambetha wayimfama. UPetros wambona esiza ejele njengokukhanya waze wavula ingcango phambi kwakhe njengoko wayephuma siyafumanisa ukuba wayengu-Alpha no-Omega isiqalo nesiphelo waye nanku yena enathi namhlanje esenza izinto ezikwazinye awazenzayo ngoko ezenza yena abonakale emva kuthi eyibonisa kwihlabathi lenzululwazi Oh, kule yure inkulu yobumnyama nembudembude phezu komhlaba. Sifanele sibe ngabona abantu bavuyayo kumhlaba wonke ukuvuya ukwazi. Lonke ixesha xana abantu beqhinqwe ngolwazi nazo zonke inhlobo ze-isms kunye nezinto emhlabeni kwaye noko. Namhlanje owenene ophilayo uThixo ngelizwi lakhe kunye nobubonakalayo obungqina bakhe uyasibonisa ukuba yena ulapha kunye nathi esebenza enyakama ephila esenza njengqo njengoko wabe soloko esenza abanjani ukuba nenyweba abantu esingabo ukuba sibe noku sifanele si iBhayibhile ithe ngoko kwisahluko sesibini kufanele sibambelele kwezi zinto ngokuba Siya kusinda njani ukuba sihilizela olungako usindiso. Ngoku, siyeza, size sifumanise phambi kokuba uPaulos waba nokwamkela lamafa. Ngoku, siyagxininisa. Ngoku, akukhathaliseki nokuba luhlobo olunjani lwamava owakhe wanayo. Icawa, ndifuna ukubuza into ethile. Akukhathaliseki ijonge kantle njani. Ibonakala iyeyenene njani. Ifanele kuqala ivavanywe ngeBhayibhile. Soloko elizwini ungaze ushukunyiswe ukuya ngenxa yawo nawaphi amava kwaye upawulos ngaphambi kokuba awamkele wona waya ezantsi earabhiya kwaye phaya wahlala iminyaka emithathu evavanya la mava ngelizwi kwaye xana wabuyela emva wayeqinisekile Akukho nto yayinokumcaphukisa kuba wayeqiniselwe elizwini engenakushukunyiswa kwaye apha kulapho ajikayo ngoku ukubonisa kula maHebhere ezo zinto ezinkulu ezazithethiwe zetestamente endala zabonakaliswa kuYesu Kristu olunjani uzuko ngoku Kwicawa egqithileyo okanye kulwesithathu ogqithileyo, umzalwane uNeville ngaphakathi apha kwisahluko sesihlanu ubethe ezona ndawo ziphezulu kuba ibisisahluko esimangalisayo kwaye simfumana eqobisana kwisahluko sesine kwicawa egqithileyo kwisabatha ukugcinwa kwesabatha. Uqinisekile ngale ntsasani yayazi yintoni ukugcinwa kwesabatha okukuko kubani yakwazi yithi amen. Isabatha luphumlo esingena kulo, hayi ngosuku, hayi ngomthetho, kodwa ngokungena kuKristu oyisabatha yethu, uyisabatha yethu. Sihamba ngayo ngetestamente endala, saze sabonisa ukuba ixesha liyakuza, xana ilizwi liyakuza, umgca phezu komgca, ummiselo phezu kommiselo. Kwaye wabonakalisa ukuba sangena kuphumlo lwakhe ngomhla wePentekoste kuba kuyakwenza abadiniweyo baphumle bayeke siyafumanisa ukuba uThixo ubeke umhla kuDavide malunga nosuku lwesixhenxe kwaye uThixo waphumla ngosuku lwesixhenxe walunikela kubantwana bakaIsrayeli entlango kwaye kwakhona wabeka umhla yayingowuphi umhla usuku oluthile evekini umhla xana usiva izwi lakhe musa ukuyenza lukhuni intliziyo yakho lowo ngumhla angena ngawo ukukunika uxolo lwanaphakade isabatha yanaphakade akuyi ecaweni ngecawe ukuze ube ngowenkolo emva koko xana uzalwa ngomoya kaThixo ungena kuphumlo lwaphakade akukho kugcinwa kwasabatha ukwisabatha ngokuqhubekekayo ixesha elide kunye naphakade imisebenzi yakho yobuhlabathi igqityile itho iBhayibhile kwaye ungene olu xolo olusikelelekileyo ezi zahluko zokuqala zintlanu zibeka ngokwendawo uYesu njengombingeleli omkhulu uThixo kumaxesha akudala nangendawo ezahlukeneyo wathetha koobawo ngabaprofeti kodwa kulomhla ngonyana wakhe uYesu isahluko sokuqala umqolo wokuqala ngoko ukwehlela ukuya ekupheleni kwesahluko sesihlanu sifumanisa yena emelwe njengoMelkisedeki owayengenasiqalo samihla engenasiphelo sabomi kodwa eqhubekeka umbingeleli okoko icinge yayingubani le ndoda ibalekileyo siza kuyifumana malunga nezahluko ezibini ngaphezulu ubomi bakhe bonke siza kubufundisisa le ndoda ibalekileyo eyahlangana noAbraham engazange yaba naye namnye utata zange ibe naye namnye umama ayizange ibe nalo nalinye ixesha eyakhe yaqala ubomi okanye ayisokuze ibe naxesha eyakuthi iphelise ubomi kwaye yahlangana noAbraham esuka ekubulaleni ukumkani qaphela lo mntu ubalulekileyo nabani na awayenguye usaphila wayengenasiphelo sabomi yayinguKristu awahlangana naye siya kwisifundo esinzulu sokuya kwiintsuku ezimbalwa ngoko sifuna ukuqalisa ngapha kwisahluko sesihlanu ngoko nje ukwenzela imvelaphi encinci phambi kokuba sibethe isisithandathu kuba ngenene into ebalaseleyo qaphelisisa siza kuqala malunga nomqolo wesixhenxe wesi sahluko kuhle masiqaliseni kumqolo wesithandathu njengokuba esithi nakwenye indawo wena ungumbingeleli ngonaphakade ngokohlobo lukaMelkisedeke owathi ngemihla yenyama yakhe xana wasondeza izikhungo kwanezibongozo nodanduluko olunamandla iinyembezi kulowo yayinguye wayenakho ukumsindisa ekufeni kwaye waviwa ngenxa yokuhlonela kwakhe nakubeni ebengunyana noko wafunda ukululama ngobunzima awabuvayo ngoku naku apho ndifuna ukufika khona lo mqolo wethoba phulaphulani yaqikelela ukuba umzalwane uNeville uyibethile ngolwesithathu beningekho apho ke phulaphulani waza ekubeni enziwe wagqibelela waba yimbangi yosindiso olungunaphakade kubo bonke abamlulamelayo ebizwe nguThixo ukuba abe ngumbingeleli omkhulu ngokohlobo lukaMelkisedeke esineendawo ezininzi zokuthetha siyishiye phaya kokuya kuba siza kuthabatha uMelkisedeke kubusuku obumbalwa ngoku siza kuqalisa koku isifundo sethu sesiqhelo ndinqwenela ndiya kufunda nje konke koku okomzuzu umqolo weshumeli nanye esinezinto ezininzi zokuthetha ngaye ezilikhulu ukuchazwa ekubeni nina nababuthuntu ekuveni kuba nakuba ixesha bekufanele ningabafundisi nidinga ukuba omnye anifundise kwakhona iziqalelo zokuqala zizihlabu zikaThixo nesuka naba ngabafanele ukuseza ubisi endaweni yokudla okuqinileyo kuba bonke abasebenzisa ubisi abanamava elizwi lobulungisa kuba ulusana ndiyathemba ukuba umoya oyingcwele ukuthabathele oko ezantsi emazantsi enu ngoku kuba lowo usebenzisa ubisi akanamava elizwini lobulungisa kuba yena ulusana unika usana ukudla okuqinileyo uyakulubulala eso sisizathu abantu abaninzi besithi ndinakukholelwa okuya baze bemke basezintsana abanakho nje ukuqonda abakwazi kuqiqa la nyaniso iyababulala ezinkulu ezinamandla izinto ibandla elifanele liyazazi namhlanje kodwa akunakulifundisa lona bayakhubeka kuyo abayazi mabenze ntoni ngayo uPaulus ethetha kweliqela lamaHebhere nangoko izifundiswa athetha kuzo ngoko izifundiswa abafunde kakhulu siyafumanisa ukuba kwambalwa ambalwa amathuba abafunde kakhulu kodwa imfihlelo yokomoya enzulu ibandla lisamfamekile kuyo wathi kana bekufanele nifundisa abanye niselusana ndiyayazi kukho abaninzi abaphakamayo baze baphume bathi akudingeki ndiye ecaweni kwakhona makabongwe uThixo umoya oyingcwele ufikile ungumfundisi xana ufumana la mbono akulungisanga nje kuba kutheni umoya oyingcwele wabeka befundisi yabandleni ukuba wayeza kuba ngumfundisi yabona kukho kuqala abaposti abaprofeti abefundisi abavangeli kunye nabelusi umoya oyingcwele ubeka befundisi yabandleni ukuze abe nakho ukufundisa ngalaa mfundisi kwaye ukuba ayikho ngokwelizwi uthixo akayiqiniseli ngoko asilo hlobo lulungileyo lwemfundiso kufuneka ingqamane nebhayibhile iyonke kwaye nje ibe yephilileyo namhlanje njengoko yayinjalo ngoko nantso into engenene ibonakalisiwe ngoko qaphelani kodwa ukudla okuqinileyo kokwabo bakhulileyo kwanabo ngenxa yobugcisa besebenzisa izimvo zabo zokucalula okuhle kwanokubi yazi okulungileyo nokungalunganga ngokucalula ngoku qaphelani ukuqalisa ngoku kwisifundo sethu lemvelaphi inkulu ngoku masiye kumqolo wokuqala ngoko ke masithi siyeke eyenqalo imfundiso ngokristu uthini yena zonke izizintlanu zokuqala izahluko zibe zibekwe kuKristu ukubonisa yena ngubani ngoku sishiya ezo ziqalelo zemfundiso ngokristu intoni esimfumana yena eyiyo simfumana yena enguyehova uthixo omkhulu enziwe wabonakaliswa enyameni simfumana yena engengomprofeti kodwa inzaliseko yenhloko buthixo ngokwasemzimbeni wayenguyehova enziwe inyama waye umzimba uYesu uhleli kuphela yena uThixo ehleli emntwini uThixo exolelaniswe nomntu ngomntu ngozalo lobuntombi lokanyana ongowakhe kwaye uYehova umoya uhleli kuye ngoku bangaphi abakhumbulayo imfundiso malunga nentloko buThixo indlela esabuyela ngayo emva saze safumana uThixo njengomnyama omkhulu enayo yonke owahlukileyo umoya indlela owawunguwo kwaye ngoko ulogos waphuma kuThixo waba ngumzimba welizwi kwaye oko kwakukwimoya yomntu kwaye uMoses wawubona ugqitha kwimfanta yeliwa kwaze ngoko laa mzimba welizwi wenziwa inyama yomntu ngokuqinisekileyo uKristu kwaye indlela esifumanisa ngayo ukuba thina ngubabalolwayo sinobomi obungunaphakade ngoku igama okoko li okomgama isithuba sexesha lithi ebhayibhileni okoko na okoko isihlanganisi kodwa okoko kuphela kuthetha ixesha kodwa unaphakade uthetha okoko kwaye kuphela yonke into enesiqalo inesiphelo kodwa izinto ezingenasiqalo azinasiphelo ke uThixo akanasiqalo kwaye akanasiphelo kwaye ke ngoko ke uMelkisedeki umbingeleli omkhulu njengendoda wayengenasiqalo kwaye akanasiphelo kwaye xana thina ngalaa mzimba welizwi ukuba senziwa kumfanekiselo kaThixo phambi kwehlabathi lakhe lenziwa xana laa mzimba welizwi wawenziwe inyama waze wahlala phakathi kwethu ngoko ngako ukufa kwakhe thina ngokwethu samkela umoya wakhe kwaye asinasiphelo ubomi obungunaphakade hayi ingelosi kodwa amadoda nabafazi oh mna ngandlela ithile ukuba ndingayifumana ngendlela esinokuthi esami sihlwele sibe nokuyibamba anisokuze nibe yingelosi uThixo wenza ingelosi kodwa uThixo wenza umntu kwaye oko uThixo akwenzayo kuphuma kuThixo nto leyo ingunaphakade njengoThixo enjalo kwaye umntu ungunaphakade njengomdali wakhe ngokuba wenziwe esuka kunaphakade kodwa isono sinesiphelo ukuva ubunzima kunesiphelo Ngoko ke, akunabakho isihogo sana phakade. Kukho isihogo, umlilo nesalfure, siyakwazi oko. Kodwa akukho sihogo sana phakade. Kukho uhlobo olunye, kuphela lobomi obungena phakade. Kwaye obuya bobukaThixo, ukuba kufanele uve ubunzima okoko. Unobomi obungena phakade. Isihogo sinesiphelo. Ingaba zizigidi zezigidi zeminyaka. Kodwa siya kufikelela esiphelweni. IBhayibhile ayitsho naphi na ukuba bava ubunzima naphakade. Yathi, okoko na okoko, uyona wacinga wayesesiswini somnenga, okoko, naye, okoko, kunomgama okanye umlinganiselo wexesha. Kodwa unaphakade kukuqhubekeka, akunasiqalo okanye siphelo. Injengomsesane, isanqa, kwaye njengoko ixesha lethu liqhubeka, sijikeleza nje kwiinjongo ezinkulu zikaThixo. Injongo kaThixo yaye kukwenza umntu kumfanekiselo wakhe, ukudlelana naye, kwaye wamenza yena into ebambekayo. Ngoku, isono sasizisa kwindawo yokonakala, kodwa oko zange kuyimise inkqubo kaThixo, kwaye mhlobo ongumboni, namhlanje ukuba akuzelwanga ngokutsha ngomoya kaThixo, unesiphelo ndaweni ithile. Kwaye isiphelo sakho yimbudembude kumonakalo nobunzima nosizi. Kodwa kuwe othe wakholelwa kwinkosi uYesu, waza wamkela yena njengomsindisi wakho, ingunaphakade kanye njengoThixo engunaphakade, akunasiphelo. Ndibanika uZoe ongunaphakade, ubomi bakhe kaThixo, kwaye abusokoze buthabalale okanye baze emgwebeni. Kodwa ugqithile ekufeni wangena ebomini. Oko koko wayekuko, oko koko azele kona. Ngoku uYesu ekuzeni kwakhe ububingeleli bakhe, akezanga nje ukuba nosizi. Abantu abaninzi bayifundisa ngolwa hlobo lokuba weza esithi, mhlawumbi ukuba ndiyakuva ubunzima, ndiyakuba ngumbono olusizi, kwaye abantu ngokuqinisekileyo bayakuza kum. Leyo impazamo, akukho sibhalo sakho oko. Kuba wonke umntu oya kusindiswa, uThixo wabazi ngaphambi kokuba lakhe lasekwa ihlabathi. IBhayibhile yatsho njalo, uThixo akathandi ngoku okokuba nabani angathi atshabalale. Ufuna bonke beze enguqukweni, kodwa ekubeni enguThixo, ngolwazi lwangaphambili wayazi. Jonga kumaRoma isahluko sesibhozo, uPaulos wayebambile phaya esitsho malunga nolwanyulo lukaThixo lokuba uEsau noYakobi, ngaphambi kokuba naluphi usana luzalwe okanye nantoni, uThixo watsho ukuba wabazi bona kwaye wamthiya uEsau waze wamthanda uYakobi, ngaphambi kokuba nayiphi yamakhwenkwe ibenethuba lokubonisa umbulelo wawo, kuba waye enguThixo. Wayazi ungongenasiphelo, ukuba ungongenasiphelo wayazi yonke intakumba, yonke impukane, yonke imbuzane, yonke into eyayokuba semhlabeni. Wayazi ungongenasiphelo, unaphakade ongenakufa, osikelekileyo uThixo, onamandla onke, okhoyo ndaweni zonke, owazi konke. Akukho nto angayaziyo. Sizathu anakho ukuxela yintoni into esiya kuba yiyo isiphelo. Wasazi isiphelo ukusuka ekuqaleni. Oko kusisiprofeti, lulwazi nje lwakhe. Ungummeli oyintloko, ungumgwibi, kwaye uyathetha nje kummeli obunye bobulumko bakhe. Kwaye oko koko esiprofeti sisiso esinokuyixela ngokuba uyayazi into eza kuba yiyo. Ngoku nankuya uThixo esimkhonzayo, hayi uThixo wembali, hayi njengamaBhuda kunye namaMohamed nanjalo njalo, kodwa uThixo okho ndaweni zonke kanye ngoku apha ngale ntsasa kulo mnquba kanye ngoku. UYehova omkhulu ndinguye owazibumba yena kwintobeko ukuze athabathe isimo senyama yesono. Nanku enguye lowo ngulowo ukuhlanguleyo, akunakubakho ongomnye naphi na nangaliphi ixesha onokuyenza. UThixo akakhange abe nabantu abathathu phezulu phaya aze athumele omnye wabo, unyana wakhe. YayinguThixo ngokwakhe, weza kwisimo sonyana unyana unesiqalo kwaye unyana wayenesiqalo okokuba abanye benu bantu abathandekayo bamakatolika ndinayo incwadi yenu undoqo wokholo lwethu yathi ubunyana bukathixo obungunaphakade uza kulichaza njani elagama uza kuyenza njani ibe nembadlo ingaba ngunaphakade njani asiyo bhayibhile leyo yincwadi yenu ubunyana banaphakade abayenzi elagama alilunganga kuba nantoni engunyana inesiqalo kwaye unaphakade akanasiqalo ke asibobunyana banaphakade ukristu waba yinyama waze wahlala phakathi kwethu wayenesiqalo yayingebobunyana banaphakade yintloko buthixo yanaphakade hayi ubunyana ngoku weza kuhlangula thina kwaye wasihlangula ngoku upawulos engena phaya nto leyo ndiqinisekileyo ukuba ngezifundo ezigqithileyo niyiqondile siya kuya kudlula kuyo kwakhona ngelinye ixesha inkosi ithandile nje umqolo ngomqolo ngoku ngoko ke ekubeni siyeka imithetho zisekelo zemfundiso ngokristu masiye kwingqibelelo loo nto iyabaqhubekisa ayenzi njalo masenze ntoni masiye kwingqibelelo hayi ukubeka iziseko kwakhona qaphelani oku masifumane eli gama ingqibelelo ingaba niyayazi ukuba yindlela enye kuphela eniyakuma ngayo ebukhoneni bukathixo oko yingqibelelo uthixo akanakunyamezela izinto ezingekho ngcwele kwaye nina ningqongqo ngomthetho ningaze nizigqibelelise njani ngokunokwini xana ningenayo nenye into yokuzigqibelelisa ngayo nazalelwa esonweni kwa ukukhawulwa kwenu kwakusesonweni kwa umnqweno wokuba wena ube lapho wawusisono nizalelwe esonweni nabunjelwa ebugwenxeni neze ehlabathini ithetha ubuxuku ngoku niza kuma ndawoni kuphi wena muni apho wathi ndiyakuyeka ukutshaya ndiyakuya ezulwini uphi wena udikidiki hlobo lwakudala obizwa umkristu ozulazulayo apha nobuso obude usitsho ukuba kulungile ndingowecawe wena muni indalo loo nto ngaphandle kokuba uzalwe ngomoya kathixo ulahlekile injalo loo nto uza kuya njani ezulwini uthi andizange ndaxoke ebomini bam ow isithandwa yayiyingelosi nje into yokuqala obo bubuxoki andikhathali ulunge kangakanani ungumoni kwaye akunayo nanye into akukho priest akukho bishop akukho nkulu yobishop akukho pope nanye into engenye enokukusindisa kuba ungumkhombe okwamnye okuwo singena kuyo kwimizuzu embalwa nje ubume obukwabunye waye upope waseroma wazalelwa esonweni wabunjelwa ebugwenxeni weza ehlabathini athetha ubuxoki wazalwa ngenkanuko yesondo yendoda nomfazi uza kubufumana phi ubulungisa kokuphuma kokuya kuhle utata nomama wakhe bazalwa ngendlela ekwanye kwaye babezelwe ngendlela ekwanye kwaye uninakhulu noyisemkhulu kunye nongasemva isisono into yokuqala ke ngubani ongatshoyo ukuthi oku kungcwele kwaye oku yakungcwele inye kuphela into engcwele lowo nguyesu kristu unyana othixo ophilayo owenziwa wagqibelela kwaye okufunwayo ukuthi kukuba sigqibelele ngoku siza kuba yiyo njani yizame ngokwakho ndiyakukuthiya ukuzama ukungena ezulwini kwiimfaneleko ze ndazalwa kwimizuzu emihlanu egqithileyo kwaye ndiyaphuma ehlabathini kanye ngoku ndiyakulahleka ukuba andizange ndibe nengcinga engalunganga ebomini bam ukuba andizange ndathetha igama elibi ebomini bam ukuba andizange ndijonge nakweyiphi into embi zange ndacinga nantoni embi okanye nantoni yohlwayekile nje kwaye ndifunyama njengeendonga ezimdaka zesoko ndingumoni bendinokungena ebomini ndize ndihlale nditshixeleke egumbini kwaye njengabanye oodade bamakhamelite okanye into ethile ndize ndingaze ndilibone ihlabathi ndihlale phaya ndize ndithandaze bonke ubomi bam ndenze okulungileyo ndizalwe ndingusozigidi ophindeneyo ndize ndinikele kumahlwempu yonke into endinayo kwaye futhi ndisengumoni kwaye ndiya kuyesihogweni Ewe mhleka, ndingajoyina icawa yobuLutere, Baptist, Pentecost, Rhabe, xa ndandikumqulu wabantwana ebandleni, ndize ndiphile nyanisekileyo kwelabantu kude kube likhulu leminyaka, kwaye ubomi bam buthatyathwe kwawuze kungabikho mntu onokwalatha mnye kum aze athi akazange abe naye nengcinga embi, ndiya kuya esogweni njengokuqinisekileyo njengoko ndimile. Ndingumoni, oko kunjalo. Andinanto, akukho ndlela, konke konke, ndingafumana naliphi naliphi ixabiso lokuhlawula. UThixo wafuna ukufa, kwaye ukuba ndinikeza ngobomi bam, ngoko, ndingaguquka njani. Kuba wena ityala, kufuneka lihlawulwe kuqala, kwaye uThixo yayikukuphela kwakhe owayenokububeka ubomi bakhe phantsi aze abuthabathe bona kwakhona. Ke, wayenokuba sisono. Azabeke ubomi bakhe phantsi aze abuchole bona kwaye akubize oko ubulungisa kwaye ityala lihlawuliwe nantsoke. Ngoku masithile kuMateyu malunga nesahluko sesibhozo, ndiyakholwa siso esesixhenxe okanye esesibhozo isahluko, siya kubona oko uYesu akutshoyo ngapho kulungile. NguMateyu isahluko sesihlanu kwaye uYesu ushumayela kubanoyolo, umqolo wamashumi amane anesixhenxe. Naxa nithe nabulisa abazalwana benu bodwa, yintoni na egqithiseleyo eniyenzayo kunabanye? Abe njenjalo yini na nababuthi berhafu? Qaphela. Kodwa ke yibani ngabagqibeleleyo. Yintoni? Yibani ngabagqibeleleyo. Njengokuba uyihlo osemazulwini egqibelele, lowo yayingumyalelo kaYesu. Yibani njalo, bathi akukho mntu unokugqibelela. IBhayibhile yathi akukho namnye ugqibeleleyo. Nako ukuphikisana, injalo, kulungile. Akunakufezeka ngokunokwakho. Ukuba uthembele koko ukwenzileyo, ulahlekile. Ke yiba ngabagqibeleleyo kwanokufezeka njengokuba uThixo efezekile. Ngoku yibani ngabagqibeleleyo njengokuba uyihlo wenu ezulwini efezekile. Ngoko ke ngoku isahluko sesithandathu samaHebhere masithi ngoko siyeka iziseko zemfundiso kaKristu masiye kwingqibelelo. Ngoku nina mnquba kaBrenham, oh ndiyayazi sineempiliso, oko kuyamangalisa, sinemibono, oh, oko kuhle, kwaye sinamaphupha angawomoya, kwaye ngamanye amaxesha asingomaphupha angawomoya, kwaye ngamanye amaxesha nina, thina sizama ukunceda abahluphekileyo, senza oko sinako ukukwenza, oh, oko kulungile. Kodwa oko asiko oko sithetha malunga nako ngoko, singena kwesinye isigaba. Siyeka imfundiso. Oh, ewe, sifumene imfundiso kaKristu, sikholelwa yena wayengunyana kaThixo, uzalwe yintombi, siyakholelwa oko, kunye nazo zonke ezi zinto. Oko kuyamangalisa nje. Kodwa ukushiya ukuya, masiye ingqibelelweni. Oh, Beth, inqwenela bendinelizwi lesiphatha zithunywa ngoko. Ukuzisa oku kwindawo apho ninakho ukuyibona. Ngoku wathi, siyeke yonke imfundiso ngoKristu, zonke izifundiswa ngezenkolo, kunye nayo yonke imfundo ngezenkolo esiyaziyo, konke malunga nobungcwele bukaKristu, indlela awaba nguThixo yenziwe inyama, zonke ezinye zezi zinto. UPaulos uyaqhubeka eyicacisa yonke apho nje kwimizuzu embalwa. Masiyifunde nje. Nje kancikana ngaphambi kokufika kuyo. Sibeke kwakhona iziseko zenguquko kwimisebenzi efileyo. Ngoku siyakukholelwa oko, nokholo kuThixo, siyakukholelwa oko, kunye nemfundiso ngeembhaptizo. Nje indlela ofanele ubhaptizwe ngayo, siyakukholelwa oko, nokubekwa kwezandla, siyakholelwa ekubekweni kwezandla, asinjalo, yabona, konke oko ngokuqinisekileyo, kunye novuko lwabafileyo, siyakukholelwa oko, ngokuqaphela, niyabona apha, umgwebo, uyasetyenziswa, naphakade. Oko lixesha elide. Xa umgwebo uthethwa nguThixo, lixesha elide. Ngoko, akunakubakho xolelwaniso kwakhona emveni kokuba umgwebo uwisiwe. Ngoku ningaqonda kutheni uThixo kwafuneka yena athabathe elakhe yena, njengoko silubiza, elakhe yena iyeza. Kana yena washwaya umntu ngokona. Indlela yokuphela kwayo yena awayenokuxolelanisa. Yayikukuthabatha indawo yomntu ngokwakhe. Leyo kuphela kwendlela anokuxolelanisa ngayo. Okanye anokusixolelanisa ngayo. Yayikukuthabatha indawo yethu aze abe ngumuntu. UThixo uYehova waba ngumuntu. Waze yena wanikeza ngobomi bakhe. Ngoku unganikeza ngobomi bakho njengomoni ukufela isizathu. UPaulos wathi, nokuba ndithe ndanikela ngomzimba wam ukuba utshiswe njengedini andiyonto futhi. Kuba ayisokoze isebenze. Yabona, xana usifa umkeni ufa njengomoni ulahlekile. Kodwa uThixo wehla esenyameni, waza wohlwaya isono esenyameni, ekubeni enziwe inyama esisono, ngokuba wayenguThixo ongunaphakade, kwaye wavusa umzimba ongowakhe buqu, ke ngumgwebeli. Ngoku, zonke ezi zinto masiye engqibelelweni, watsho uPaulos. Ngoku intoni, womgwebo ongunaphakade, oko siya kukwenza uThixo evuma, umqolo wesithathu. Ngoku, ukuya engqibelelweni, uYesu wathi, yibani ngabagqibeleleyo, kwanjengokubani oyihlo wenu wasezulwini egqibelele. Kwaye sinjalo, wonke ubani wohlwayiwe, akukhathaliseki nokuba yintoni esakhe sayenza, sohlwayiwe. Sazalwa sohlwayiwe, umama wakho notata wakho bazalwa behlwayiwe, abakho bonke okhokho bazalelwa esonweni, babunjelwa ebugwenxeni. Ke, uyakuze uyifumane njani, uza kugqibelela njani, ukuba awuzange wenza nto, zange ube, zange waxoka, zange wenza nantoni na ebomini bakho, usohlwayiwe. Wohlwaywa ngaphambi kokuba uphefumle ukuphefumla kwakho kokuqala. Wawohlwayiwe injalo lonto. Kwaye wagwetywa nguThixo ngaphambi kokuphefumla ukuphefumla kwakho kokuqala. Kuba wawugwetyiwe ngomnqweno wesondo katata nomama wakho bona ngesenzo sabo ukuzisa apha emhlabeni. Kwaye uThixo wohlwaya ekuqalekeni. Wohlwayiwe into yokuqala. Ke kuphi wena, kwaye wonke umntu emhlabeni waye ohlwayiwe kunye nawe, ngoku uza kufumana phi ukugqibelela? Qaphela, masityhileni nje umzuzu kumaHebhere sahluko seshumi. Phulaphulisisani, ndifuna ukufunda kancikana kwisahluko sethoba kuqala, umqolo weshumi elinanye. Kodwa ekubeni uKristu engumbingeleli omkhulu wezinto ezilungileyo eziyakuza, ngawo omkhulu nogqibelele kakhulu umnquba, umnquba ongowakhe, inyama yakhe. Yabona, umnquba omdala, ingaba niqwalasele, umnquba omdala unesigqubuthelo kuwo, esasifihle ityeya apho wayehlala khona uThixo. Bangaphi abakwaziyo oko ngokuqinisekileyo? Kulungile, lowa mdala umnquba owenziwe ngumntu apha, imikhusane ejikwe umbala yezikhumba zebhokhwe kunye nanjalo njalo, yenziwa umnquba wokufihla ubukhona bukaThixo. Bangaphi abakwaziyo ukuba yayingumntu omnye owayenokungena phaya kube kanye ngonyaka? Ngokuqinisekileyo, yayingu-Aaron engena kube kanye ngonyaka. Wakufuneka athanjiswe kwaye oh imfuneko, kwaye wakufuneka abe nomlilo esandleni sakhe, kwaye ukuba uyile ngaphandle kokuya wayesifa kwamsinya njengoko ityhala lamkhusane ngasemva ebeyakuwa afe. Kufuneka angene phaya aze akhanyise la makhandlela, afefe isihlalo senceba ebiza igazi lokufa, into emiselwe enye de uKristu abe wayezile ukuza kuyizalisekisa. Ngoko, kodwa uThixo ngoko waba lolunye uhlobo lomnquba, kwaye lo mnquba wawungubani? UYesu. Kwaye uThixo wayengaphakathi kuYesu, kwaye wayefihliwe, kodwa wayexolelanisa ihlabathi kuye nezibonakaliso zakhe. UKristu watyhila uThixo wathi, asindim owenza imisebenzi, ngubawo ohleli ngaphakathi kum, andenzi nanye into ngokwam kuphela, koko ndibona ubawo ekwenza, ubawo kum ebonisa mna le mibono, kwaye ngoko ndiyaya, ndiyokwenza kuphela oko ubawo andixelele ukuba ndikwenze. Niyayifumana? UThixo wayengaphakathi kumzimba womntu, hayi ngasemva kwezikhumba ezijikwe ibala zebhokwe, kodwa wayephila eshukuma. UThixo wayenezandla, uThixo wayenenyawo, uThixo wayenolwimi, uThixo wayenamehlo, kwaye yayinguKristu. Nankuya wayephaya ngoku wemka waza umoya waza kokuya ukuze ngokufa kwakhe abe nokugqibelelisa ibandla kwaye alizise ekuthobeleni ibandla kwaye kwalaa moya mnye owawukuKristu usebandleni usenza izinto ezikwanye uKristu awazenzayo usaya kuba lithutyana ihlabathi lingabi sandibona kodwa ninani yakundibona kuba ndiya kuba kuni nangaphakathi kuni kuye ekupheleni kwehlabathi ngoku mamela koku ke uKristu efike wangumbingeleli omkhulu wazo izinto ezilungileyo eziza kubakho ngona mkhulu ugqibeleleyo umnqeuba ongenziwanga ngazamba oko kukuthi ongengowesi sakhiwo wayengenziwanga ngazamba wayezalwe njani uzalwa ngentombi kungengalo negazi lebhokwe nelamathole awathi lo mzimba wabingelelwa ngalo okanye wangcwaliswa kodwa kungegazi lakhe niyazi ukuba igazi lisuka kwisini seduna kwaye ngoko umntu othile wathi oh uYesu wayengumyuda wayengengomyuda oh sisindiswe ngegazi lomyuda hayi asinjalo ukuba sisindiswe ngegazi lomyuda sisalahlekile uYesu wayengengomyuda engeyontlanga yena waye enguthixo uThixo ubawo umoya lowo ungena kubona akukho mntu wakhe wambona uThixo nakweliphi ixesha kodwa kuphela lowo amzeleyo ubawo umazisile yena wabonakalisa uThixo into awayeyiyo uThixo ngoku ibandla lakhe lifanele libonakalise uThixo ukubonisa into ayiyo uThixo yabona yintoni esiyenzayo sizenza umbutho kwaye andinanto yakwenza nabo bangamawisile bangamarhabe andifuni into yakwenza nabo ndingumbhaptisti ndingumpentekosta ha lulahlekile kunye nolo hlobo lembono injalo ngubani ongadliselayo kubani ongatsho nantoni na jonga kwihlazo ethe irhabe yaluzisa jonga kwihlazo amabhaptisti jonga kwihlazo ikatolika jonga kwihlazo amapentekosta namanazarini pilgrim holiness jonga kubo bonke kodwa ndikucela umngeni ukuba walathe isandla esinye kwihlazo kokuya he yalatha umne ube mnye kana uThixo usomandla wathi lona ngunyana wam endikholisekileyo ukuhlala kuye mveni yena Anto lowa nguye ogqibeleleyo ngoku masifundeni nje kancinci ukuya phambili apha ngoku ukengagazi labhokwe amathole kodwa ngegazi elilelakhe wangena kwabakani kwindawo engcwele ekubeni efumene intlangulo yanaphakade ingaba niyayifumana intlangulo yanaphakade ukwenzela thina hayi ukuhlangulwa namhlanje kuze emva koko kwiveke elandelayo xana imvuselelo iqalisa uhlangulwe kwakhona kuze emva koko o siwile size sihlangulwe kwakhona uhlangulwe kwabakanye ngona phakade injalo loo nto akukho kuhlangula 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 kwakhona intlangulo yanaphakade lowo wevayo amazwi am aziyakholelwe kulowo owandithumayo unobomi obungunaphakade kwaye akasayi kuze emgwebeni koko sele ixesha elidlulileyo dlulile ekufeni wangena ebomini ukuba uqhawulile ngokuba wabhaptizwa ngendlela ethile ngokuba wayenegazi esandleni sakhe ngokuba uye wakholelwa kokuphela kozelweyo unyana kathixo leyo yindlela esibanayo ngayo intlangulo yanaphakade ngoku phulaphulani ukuba igazi leenkunzi zenkomo nelebhokwe nothuthu lwamathokazi enkomo lifefwe abazinqambi lungcwalisela ekuhlambululeni inyama lobeka phi na ukugqithisela igazi likaKristu owazisondeza ngomoya ongunaphakade engenasiphako kuye uThixo ukusihlambulula isazela sethu emisebenzini efileyo ukuze nikhonze uThixo ophilayo udlulile ekufeni wangena ebomini yintoni oyikhathaleleyo ihlabathi eliyicingayo yintoni oyikhathaleleyo ummelwane wakho ucinga ntoni ingqondo isazela yethu ifile kwaye sihlanjululwe ngokutsha saze sazalwa ngokutsha ngomoya kathixo ukukhonza owenyaniso nophilayo uthixo nantsoke ngoku fika ngapha yakho umqolo weshumi isahluko seshumi igxebe kanye ukunqumla iphepha umthetho ekubeni unesithunzi sezinto ezilungileyo eziza kubakho ungenaso sona isimilo sazo izinto awuze ube nakho ngaloo madini abathi bawanikeza iminyaka ngeminyaka ukuqhubeka ukwenza osondelayo A G Q I B E L E L E G Q I B E L E L E iphaya gqibelele siyeka iziseko zemfundiso kaKristu masiye engqibelelweni Ibani ngabagqibeleleyo ngoko njengokuba noyihlo osezulwini egqibelele. Umthetho unesithunzi nje sodwa sezinto ezilungileyo eziza kubakho yonke imimiselo nembaptizo kunye nezonke ezinye izinto ababenazo zange zibe nako ukwenza umnquli agqibelele kwaye noko uThixo ufuna ingqibelelo. Ujoyina ibandla iNazarene alisokuze likwenze ugqibelele. Ujoyina ibandla iBaptist, Pentecost nantoni na eyiyo ayisokuze ikwenze ugqibelele. Uba ngolungileyo othembekileyo umntu ayisokuze ikwenze ugqibelele. Akunakufaneleka nanye into, akukho nto malunga nawe ukuba ufaneleke. Ulahlekile. Uthi kuhle, ndiwugcinile umthetho, ndiyigcinile isabatha, ndigcinele yonke imimiselo kaThixo ndenza oku. Wathi uPaulos, masibekele ecaleni zonke ezo zinto ngoku. Kulungile konke oko, kodwa siya kwenza oku. Siya kubhaptiza abantu kwaye siya kubeka izandla kubo ukwenzela impiliso yabo nanjalo njalo. Singayithabatha umqolo ngomqolo nganye yezo zinto, ubhaptizo. Siyalukholelwa, linye kuphela ithemba, inye inkosi, lunye ukholo, lunye ubhaptizo. Siyakholelwa kuba lukhona ubhaptizo. Siyakholelwa ekuvukeni kwabafileyo ngokuqinisekileyo. Siyakholwa uYesu wafa waza wavuka kwakhona. Siyakukholelwa oko. Ukubeka izandla ukwenzela abagulayo yiloo nto ekutshiloyo le miqondiso iyakulandelana nabo bakholwayo uba babeka izandla zabo kwabagulayo bayakuphiliswa. Siyakukholelwa oko. Kodwa yintoni leyo? UPaulos wathi konke imisebenzi efileyo yinto othi uyenze. Ngoku masiye kwingqibelelo. Oh be siyangena emnqubeni, hayi isiseko, umnquba, umnquba ngokwawo. Eso sisiseko, umthetho, kunye nobulungisa, kunye nokujoyina icawa uze ubhaptizwe nokubekwa kwezandla. Yona yimiyalelo yecawa. Kodwa ngoku masiye kwingqibelelo, kwaye mnye kuphela ogqibeleleyo. Lowo nguYesu. Singena njani kuye? Ngamawisile? Hayi. Pentecost? Hayi. Baptist? Hayi. Singena nangayiphi icawa? Hayi. IKatolika yaseRoma? Hayi. Singena njani kuyo? AmaRoma 8:1. Ngoko ke ngoku akusekho kugwetywa kwaba kuKristu abangahambiyo ngokwezinto zeli hlabathi, inyama, kodwa ngokwezinto zikamoya, abangakuhoyiyo oko ihlabathi likuthoyo. Kunokuba uyagula, ugqirha uthi uza kufa, akuhoyi nto, ayikukhathazi nakancinci. Ukuba bayakuxelela, kufuneka ube ngumKatolika phambi kokuba usindiswe, okanye umrhabe, okanye kufuneka wenze oko, ungakuhoyi oko. Ngoko ke akukho kugwetywa kwabo bakuKristu uYesu, abangahambiyo ngokwenyama, izinto abazibonayo. Yonke into oyibonayo ngamehlo akho, yeyokomhlaba. Kodwa zizinto ozibonayo emoyeni wakho. Ngelizwi, ilizwi likaThixo iglasi yokujonga ebonisa into ayiyo nento oyiyo. Haleluya. Oh, babe. Iyakuxelela. Lena kuphela kwencwadi esihlabathini ekuxelela apho usuka khona, ungubani, nalapho uya khona. Ibonise naliphi iphepha lokubhalweyo naphi na, nayo yonke inzululwazi okanye nantoni engenye, yonke incwadi elungileyo ebe ibhaliwe. Akukho nanye yazo enokuxelela okuya. Lena iglasi kaThixo yokujonga ebonisa into ayiyo nento oyiyo. Ngoko ngaphakathi kokuya ngumgca wegazi obonisa into onokuba yiyo ukuba ufuna ukwenza ukhetho. Nantsoke ngamoya mnye ngoku AmaKorinte okuqala 12. Singena njani kulaa mzimba? Ngokuqhawula izandla, hayi mhlekazi. Ngokujoyina icawe, hayi mhlekazi. Ngokubhaptizelwa ngecala langasemva langaphambili egameni loyise nyana nomoya oyingcwele gama likaYesu Kristu gama likamfiyo waseSharon nyibiba yasentlanjeni kwezi lokusa nantoni oyifunayo? Oko akunanto yakwenza nayo nje impendulo yesazela esilungileyo kuThixo, kwaye futhi sisaqambula size sikruquke size sixoxe size sahlukane size senze izantlukwana injalo lonto. Kodwa zonke ezo imisebenzi efileyo siya kwingqibelelo. Ezo zizinto endizenzayo, umlungiseleli, ukubhaptizile, Nokuba ukubhaphizela ubuso obujongiswe ngaphambili, ngasemva okanye amatyeli amathathu, amatyeli amane, okanye ityeli elinye, okanye uyenze njani, loo nto ayinanto yakwenza nawo. Ubhaptiziwe nje ebudlelwaneni belabantu kakade ukubonakalisa kwelabantu ukuba uyakholelwa ekufeni, ekungcwatyweni naseluvukweni lukaKristu, ukubekwa kwezandla ukuphilisa abagulayo, oko kuyamangalisa. Kodwa konke kungokwasendalweni, kwaye laa mzimba uyakufa kwakhona nje ngokuqinisekileyo njengoko wena uphila, wona uyakufa kwakhona. Ngoku masibekele ecaleni zonke ezo zinto size siye enqabelelweni. Sifika njani enqabelelweni? Oko koko sifuna ukukwazi. UKristu ugqibelelisile. UThixo wabeka phezu kwakhe bonke ubugwenxa bethu. Wakhandaniswa ngenxa yezono zethu, watyunyuzwa ngenxa yezikreqo zethu. Ubetho lokuba sibe noxolo laba phezu kwakhe, ngemivumba yakhe saphiliswa. Lowo ngumzimba esifuna ukufika kuwo. Lowo ngumzimba. Kutheni? Ukuba ukulaa mzimba akusokuze ubone umgwebo, akusokuze ungxamle ukufa, ukhululekile ekufeni, emgwebeni, esonweni nakuyo yonke into engenye xana ukulaa mzimba. Ungena njani kuwo mshumayeli ngokujoyina lo mnquba ulilahlekile noko? Ubungena kujoyina kakade, asinayo nanye incwadi. Singena njani kuwo ngokujoyina icawa ethile? Hayi mhlekazi, ungena njani kuwo? Uyazalelwa kuwo. AmaKorinto oqala 12. Kuba ngamoya mnye sonke sibhaptizelwa mzimbeni mnye. Ngobhaptizo lukamoya oyingcwele sibhaptizelwe kulaa mzimba, kwaye sikhululekile esonweni. UThixo akasakuboni, ubona kuphela uKristu. Kwaye xana usemzimbeni, uThixo akanakugweba laa mzimba. Sele ugwebile wona, wathabatha izigwebu zethu waze wasimemela ngaphakathi. Kwaye ngokukholwa ngalo ubabalo sihamba kwaye samkela uxolelo lwethu. Kwaye umoya oyingcwele usizisa kobo budlelwane kunye naye. Kwaye asisahambi ngokwezinto zehlabathi, kodwa sihamba ngokomoya, ukudliswa ubomi. Ilizwi leza kuthi, yena wafa endaweni yam, ndenziwe ndaphila. Naku ndilapha, owayefile sisono naziziphoso, wenziwe waphila. Yonke iminqweno yam kukukhonza yena, lonke uthando lwam lukuye. Zonke ihambo zam zifuna ukuba segameni lakhe, ukuba apho ndiya khona nantoni endiyenzayo ndizukisa yena. Ukuba ndiyazingela, ukuba ndiyaloba, ukuba ndidlala ibhola, ukuba ndinantoni na endiyenzayo, kufuneka ndibe uKristu kum, ubomi obunjalo obuya kwenza abantu bafune ukuba ngalaa ndlela. Hayi ubupholopholo, ukuhleba, ukuxambula malunga namabandla enu niyayifumana. Ngamoya mnye sonke sibhaptizelwe kulaa mzimba, kwaye xana ndibona igazi yakugqitha phezu kwakho. Phulaphula, masifunde nje ukuya mganyana apha, ncedani. Oko bekungenakho ukumenza ozayo agqibelele. Kuba mqolo wesibini sahluko seshumi. Kuba ngoko ange engayekwanga na ukunikelwa, ukuba oko kungenza umntu agqibelele. Kwaye uThixo ufuna ingqibelelo, ukuba ukugcina imithetho, ukuba ukwenza yonke imiyalelo bekunokwenza ugqibelele. Ngoko akukho sidingo sokuba nayo nenye into engenye, sele wenziwe wagqibelela. Kuba xana ugqibelela, ungunaphakade. Kuba uThixo nguye kuphela ungunaphakade, kwaye uThixo nguye kuphela ogqibeleleyo. Kwaye indlela ekuphela kwayo okunokuba ngunaphakade kukuba yinxalenye kaThixo. Behlanjululwe nje kwaba kanye, bafanele bangaphinde babe nasazela sasono. Intoni? Umnqule ehlanjululwe kwabakani angaphinde abe nasazela, ukuba ubhala inguqulelo yokuya ngumnqweno. Umnquli ehlanjululwe kwabakani akaphindi abe namnqweno wasono. Ukuba umnquli ehlanjululwe kwabakanye, uyenyuka ngoku uze uthi, oh haleluya, ndisindisiwe kubusuku obugqithileyo. Kodwa kuhle, uThixo sikelele, yona indiwisile. Haleluya, ngenye imini ndiyakusindiswa kwakhona, wena aba lingaqeqeshwanga losizi. Leyo ayisiyo indlela eyiyo. Umnquli ehlanjululwe nje kwabakanye akaphindi abe nasazela sasono, ithilo iBhayibhile. Phulaphulani njengoko siqhubeka sifunda. nje umzuzu kodwa kulowo minikelo yokudla ukukhunjuzwa kwezono iminyaka ngeminyaka ngoku sisa kwehlela ezantsi ukubetha malunga nomqolo wesibhozo ukonga ixesha kwaye apho ndifuna ukufika khona xana wathi ngoko ngentla imibingelelo neminikelo yokudla namadini atshisiweyo ukwenzela isono akuwathandanga akukholiswanga ngawo bona lawo asondezwayo ngokomthetho umqolo wethoba emva koko wathi yabona ndiza kwenza ukuthanda kwakho oh Thixo ususe isuse ususe kuqala yokuqala umthetho ukuze amise okwesibini linqwenela sibe sinexesha lokuhlala koko ya oko nje ungumrhabe okanye umpentekosto okanye umbhaptisi okanye mwisi akanakwenza nto ngawe kufanele yena akuthabathe konke oko kusuke kuqala yabona ukuze abe nokumisela eyesibini okoko njengoko nisithi kulungile ningumwisi aha akukho nto ichasene namawisi okanye namabhaptisi okanye mapentekosto kodwa mzalwane oko aku oko akuyichazi kufanele uye kwingqibele oko kukuKristu qaphela oku ngoku nje umzuzu ngako sangcwaliswa ngokusondezwa komzimba kaYesu Kristu kwaba kanye ha masifunde nje ukuya nje mganyana size sibambe oku ya yeka oko kumanzise ngeli xa sifundayo kube kanye kwaye wonke umbingeleli uma imihla ngemihla esondeza idini futhi kona loo madini angena kona kanye ukususa isono kodwa yona le ndoda ingaba nilungele vula ivest yakho ngoku ukuze ingakubhidi iyakuya ngqo enhliziyweni kodwa le ndoda eyiphi indoda hayi upopu waseroma hayi ubhishophu wecawe yasewisi okanye nayiphi icawe engenye kodwa le ndoda uKristu emveni kokuba esondeze idini lalinye ngenxa yesono ngonaphakade usuke wahlala phantsi ngasekunene kukaThixo ukususela ngoko elindele side iintshaba zakhe zenziwe isihlalo senyawo zakhe qaphela nantsi siza kuba ngomnikelo omnye ubenze ba-GQIVELELA ubenze bagqibelela kude kube imvuselelo elandelayo iyakutsho ntoni loo nto ubenze bagqibelela ngonaphakade abo bangcwalisekileyo niyayifumana masiyeni kwingqibelelo ngoku nina bantu bobungcwele nithi oh ehe siyakholelwa kubungcwele haleluya siyakholelwa kungcwaliseko kodwa nithabatha ukukokweni niyeka nje lena nize niyeke leya niyayazi anifanele kuyenza ade uKristu abe uvule umnyango aze ayidlise ubomi entliziyweni yenu kwaye ube yindawo apho isono sifileyo kwaye nomnqweno konke kumkile emva koko yena ususa ubulungisa obubo bakho abe nokuzimisa yena kuwe kwaye nguKristu unyana kaThixo ngaphakathi kuni ithemba lozuko masiyeni kwingqibelelo singagqibelela njani ngokufa kukaKristu hayi ngokujoyina icawe hayi ngemisebenzi yethu elungileyo oko sikwenzayo konke oko kulungile hayi ngokuba sabhaptizwa ngale ndlela okanye ngala ndlela hayi ngenxa yokuba sasiphilisiwe ngokubekelwa izandla hayi ngenxa yayo nanye yezi zinto siyakholelwa ekufeni kungcwatyweni naseluvukweni upawulos wathi ndingathetha ngeelwimi zabantu nezeengelosi ezo ziilwimi eziqondwayo kunye neelwimi ezingenakuqondwa kufuneka ziguqulelwe zitolikwe andinto yanto nokuba ndinesipho sokwazi nokuqonda bonke ubulumko bukathixo ndingayicacisa ibhayibhile ukusuka ndiyidibanise andinto yanto akwenzi okungakho okulungileyo kwesikolweni ngoko akunjalo ukufunda ibhayibhile nokuba ndinokholo ngokokude ndisuse iintaba imikhankaso yempiliso ayithethi okungakho ngoko akunjalo andinto yanto nokuba ndinikela ngomzimba wam ukuba utshiswe njengedini oh bathi laa ndoda iyeyenkolo kodwa akanto yanto Paulus, zange abe nto yanto. Kuba apho kukho iilwimi ziyakubhanga, apho kukho iziprofeti ziyakusilela, apho kukho zonke ezi zinto zingezinye ziyakusilela. Kodwa xana oku ya kugqibeleleyo kufika, oko kuyingxenye kuyakubhangiswa. Yabona, okwakugqibelela, yintoni ukugqibelela? Uthando, yintoni uthando? UThixo. Masithi sibekele ecaleni yonke le misebenzi imincinci ifileyo kunye nemimiselo, size siye kwingqibelelo. Niyayibona, sigqityeleliswa ngoKristu, singena njani kuye? Ngobhaptizo lukamoya oyingcwele. Kulungile, kwenzeka ntoni? Ugqithile kufeni wangena ebomini. Kuhle, ingaba ndiyaqhawula, ndiqhume, ndiyenze, akuyenzi. Akuyi kufuneka wenze nanto. Sele uyenzi, uThixo ukukhuphe kufeni wakungenisa ebomini, kwaye uyaphila. Ngoko, iziqhamo zakho zobomi bakho ziyayibonakalisa. Abaninzi benu mawisile namaNazareni nakhwaza nje kakhulu kangangokubana ninokuphaza. Nibe umbona entsimini yomntu, njalo loo nto. Nenza yonke into enokwenziwa. Abaninzi benu maPentekoste bathetha ngeelwimi njengokuthululela imbotyi kwifele lenkomo ngokuqinisekileyo, naphuma ngqo naze nabaleka nomfazi wendoda elandelayo, nenza zonke iintlobo zezinto. Asiyiyo leyo, mzalwana. Sukuzama ukuba nanye imvakalelo okanye nantoni yokuba ithabathe indawo kamoya oyingcwele. Xana uzalo olutsha lufika, uyaguquka. Akudingeki wenze nantoni ukuyiqondakalisa. Ubomi bakho buyayiqondakalisa njengoko uhamba. Uluthando, uxolo, ukuzekakade umsindo, ububele, ubulali, umonde, oko koko ukuko. Kwaye ihlabathi lonke libona ukubonakaliswa kukaYesu Kristu kuwe. Ngoku, ukuthetha ngeelwimi, ukukhwaza phaya, ezo zizibonakaliso ezilandela olu hlobo lobomi. Kwaye ungathabatha ulinganise ezo zibonakaliso, kwaye ungaze ube nabo obabomi. Siyayibona, bangaphi abayaziyo ukuba oko yinyani? Ngokuqinisekileyo niyayazi, ngokuqinisekileyo niyayazi bethu. Niyayibona yonke ecaleni kwenu. Ke, akukho nto ongayitshoyo ebubungqina bukamoya oyingcwele ngaphandle kokuba bubomi bakho obuphilayo. Ngoku, ukuba ufuna ukuthetha ngeelwimi, oko kulungile ngokugqibeleleyo ukuba uphila ubomi bokuyixhasa. Injalo loo nto. Kwaye ukuba ufuna ukukhwaza, kulungile. Kulungile oko. Ndiyakhwaza nam, ndivuya kakhulu ngamanye amaxesha. Kube nzima nokunxiba iiperezi zam, ndibe ngathi ndiyakuxhuma ndiphume kuzo. Kwaye oko kuyambangalisa, ndiyayikholelwa. Ndiyibonile imibono kunye nabagulayo bephiliswa, abafileyo bevuswa, xana belele phandle phaya, kwaye oogqirha bemke baze bathi kuphelile ngabo, kwaye bemkile balale phaya iqela leeyure, kwaye umoya oyingcwele uhle ngqo uze ubonise umbono. Yehlela phaya uze uvuse laa mntu. Ndibabonile abo bazizithulu izimumu neemfama nabakhubazekileyo ngomzimba behamba. Oko akwenzi. Oko nje sizibonakaliso. Mzalwane, kudala ngaphambi kokuba ihlabathi lakhe laba nesiseko kulo, uThixo ngobabalo lwakho olungunaphakade wajonge ezantsi, kwaye ngolwazi lwangaphambili wabona wena nam. Wayazi sesiphi isigaba esiya kuphila kuso, wayazi into esiya kuba yiyo. Ngoko ke ngolwanyulo wasikhetha ngaphambi kokusekwa kwehlabathi ukuba sibe kunye naye singenachaphaza. Ngoko ukuba wasikhetha phambi kokusekwa kwehlabathi ukuba sibe kuye ngaphandle kwechaphaza, kwaye sizalwe sinamachaphaza konke, kwaye akukho nto ingenye eno, akukho nto enokusicoca, asiyikuba nalo njani, asizukuba nalo njani ichaphaza. Wathumela okuphela kwamzeleyo unyana wakhe ukuze lowo ukholwayo kuye angabi nasiphelo sabomi, kodwa abe nobomi obungunaphakade, angaze atshabalale, kodwa abe nobomi obungunaphakade. Ngoko xana sisiza kuye ngokholo, ngalo ubabalo sisindisiwe ngomoya oyingcwele ubiza kuthi. Ngaphambi kokuba kubekho umzimba kulo mhlaba, imizimba yenu yayilele apha, yenziwe ngecalcium, potash, umfumo, ukukhanya kwendalo, kukhanya kwendalo, petroleum, kunye nanjalo njalo, izinto ezilishumi elinesithandathu. Kwaye umoya oyingcwele waqalisa ukufukama phezu komhlaba ubizo, kwaye njengoko wenzayo, into yokuqala oyaziyo ukwenyuka kwaphuma intyatyambo encinci yepasika. Emva koko wafukama kwaphuma ingca kunye neentaka, kwaze emva kwethuba umntu wavela. Ngoku akazange enze umfazi ngokuphuma elithulini lomhlaba. Wayesele yenzile indoda, into yokuqala, indoda nomfazi banye. Ke wathabatha ecaleni likaAdamu ubambo waze wenza umfazi umncedisi kuye, kwaye emva koko isono sangena. Emva kokuba isono sangena, uThixo akasokuze oyiswe, akukhathaliseki intoni eyenzekayo, akasokuze oyiswe. Ngoko abafazi baqalisa ukuzisa amadoda emhlabeni, kwaye uThixo ngalo ubabalo olungunaphakade wabona ngubani oya kusindiswa kwaye wakubiza. Akukho mntu uzayo kum ngaphandleni kokuba ubawo wam ambize kuqala, asiko kwalowo ufunayo okanye lowo ubalekayo, kodwa nguThixo obonisa inceba. Uthi kuhle, ndamfuna uThixo, ndamfuna uThixo. Hayi, akuzange, uThixo wafuna wena. Leyo indlela eyayiyo ekuqalekeni. YayingengoAdamu owayesithi, "Oh bawo, bawo, ndonile, uphi wena?" Yayingubawo esithi, "Oh Adam, Adam, uphi na?" Leyo yindalo yomntu, obo bubunzima bomntu, oko koko enziwe ngako. Kwaye akukho mntu onokuza kum ngaphandleni kokuba ubawo amtsale yena, kwaye bonke athe ubawo wandinika bona. Haleluya. Bonke abazayo ndiyakubanika ubomi obungunaphakade, kwaye ndiyakumvusa ngomhla wokugqibela. Enjani intsikelelo? Esinjani ukusikeleleka isithembiso sikaThixo wasezulwini, apho sifika khona, apho wafunga ngesiqu sakhe? Akukho mkhulu uthabatha isifungo ngalowo mkhulu kunawe. Kwakungekho mkhulu, ke uThixo wathabatha isifungo kwisiqu sakhe. Siyakufika kuloo indlela awayenza ngayo, kwaye nelixa awayenza ngalo, kwaye wathabatha isifungo ngesiqu sakhe okokuba uya kusivusa kwaye asenze ilifa lakhe yena. Oh, igqibelele kwaye iqine njani indlela esinokuma ngayo ngale ntsasa! Ungajongana njani ukuba ukufa kukudamele ngqo ebusweni? Ungatsho njengoPawulos, "Kufa, luphi na ulwamvila lwakho, ngcwaba, luphi na uloyiso lwakho." Kodwa makabulelwe uThixo osinika uloyiso ngayo iNkosi yethu uYesu Kristu. Nantso ke, teni, "Oh, wenza nje nanje, ndiyayazi, kodwa ndigqunyele igazi lakhe." Haleluya. Ngamoya mnye sonke sabhaptizelwa mzimbeni mnye, nina mawisile amabhaptizi marhabe nantoni eniyiyo, sabhaptizelwa mzimbeni mnye, sinobudlelwana kwaye singabemi obukumkani bukaThixo, sivuma ukuba singabo abeli hlabathi. Intombi yam encinci yeza ngenye imini yathi, "Tata, le ntombi incinci yenze nje nanje, kwaye benza nje nanje, saya ngaphaya endlwini benza nje nanje." Ndathi, "Yathi, kutheni singayenzi laa nto?" Ndathi, "Sithandwa, asingabo abeli yahlabathi, baphila kwihlabathi elilelabo." Wathi, "Asihambi emhlabeni omnye sonke." Ndathi, "Ngabe hlabathi sithandwa, asingabo aba yabantu." IBhayibhile yathi, "Phumani kubo, yahlukani, utsho uThixo." Yabona, akunguye owokuya, kwaye qana imvelo entsha ifika kuwe. Akudingeki ukuba ube utsalwa, akufuni kubuyela emva njengomfazi kaLothe. Uzelwe nje wakhuthwa kulo, kwaye ukomnye ummango, kwaye okuya kukhangeleka kuyinkunkuma kuwe. Kwaye lena inkulu idumileyo iMerika esiphila kuyo iye yaba ngumbhodamo omkhulu wayo, yonke into iyinkanuko, nabafazi kwaye abafazi indlela abanxiba ngayo, amadoda indlela enza ngayo, kunye nezinto abazenzayo, bazemva koko bazibize amaKristu. Umzekelo, lo Elvis Presley uhamba ayokujoyina ibandla lePentecost ngoku kakade, phaya kulapho uJudas wafumana amaqhosha angamashumi amathathu esilivere. UElvis unengqokelela yeCadillacs kunye nezimbalwa izigidi zeedola ngokuthengisa ngobuzibulo bakhe. UArthur Godfrey, khangela koku ya, khangela ngaphaya kuJimmy Osborne eLouisville, phandle phaya kunye naleya indala iBuri Wuri udlikidlo nokuziqengqa obudala obuvuvu nobunyukunyuku. Uze ngecawe kusasa bathabathe iBhayibhile beme epulpitini baze bashumayele elinjani ihlazo. Akumangalisi iBhayibhile yathi, "Zonke izithebe zizele ngumhlanga." Kutheni siphila kumhla ombi kakhulu, kwaye abantu bathi, "Oh, banenkolo kakhulu." Oh, anazi ukuba uMhloli unenkolo, anazi ukuba uKhayeni wayenenkolo njengoko awayenjalo uAbheli, kodwa wayengenaso isityhilelo. Yiloo nto wayengenaso isityhilelo. Ehe, sonke siya ecaweni, kodwa kukho abanye abanobomi, abo ngabo abanesityhilelo sikaYesu Kristu entliziyweni yabo, hayi ngokudlikihla ukuxhuma, hayi ngokujoyina icawe kodwa isityhilele. UThixo umtyhilile yena. Khangela akutshiloyo. Bathi abantu ndingubani mnanyana womntu. Abanye baye bathi unguye umprofeti kwaye abanye bathi ungu-Eliya kwaye abanye. Wathi ke nina nithini? UPetros wathi wena unguKristu unyana kaThixo ophilayo. Oko kwakungasuki kwimilebe yakhe. Wathi unoyolo wena Simoni. Nyana kayona, kuba inyama negazi, ayizange ikutyhile oku, akuzange wakufunda esikolweni oku kwethile kwethile imithetho yokuziphatha yeBhayibhile, okanye isikolo esithile sakwalizwi. Unoyolo wena, kuba inyama negazi, ayikutyhilanga oku kuwe, kodwa ubawo wam osezulwini ukutyhilile, kwaye phezu kweli litye, ndiyakulakhela ibandla lam. Kwaye namasango esihoko awayi kuleyisa. Ukuba ungumKristu ngale ntsasa, kuba ungowecawe, ulahlekile. Ukuba ungumKristu ngokuba ugqithile ekufeni wangena ebomini, ukhululekile emgwebeni. Ungene kuKristu, ungena kwingqibelelo lonke ixesha. UThixo akanakubona nenye into. Uthi, kuhle, ingaba ndingaze ndenze impazamo ngokuqinisekileyo, kodwa akuyenzi ngokuthanda. Ngoku, sifika kokuya nje kwimizuzu yembalwa, kuba lowo wonayo ngabom emveni kokuba wakwamkela ukuyazi inyaniso, akusekho dini ngenxa yesono. Singena kokuya ngobu busuku, ngokuba kusemva kwexesha kakhulu ngoku. Masifunde nje iqela lemiqolo loku, ukuze sibe nokuvakalelwa ngcono malunga nokuya ezantsi naphezulwana. Kulungile, ke siya kuqalisa kokuya ngobu busuku, umqolo wesine. Kulaphula koku, kuba akunakwenzeka. Kwabo bakhe bakhanyisela, kwaye benziwa, kwaye bathi baba, kwaye bangcamla amandla, izipho zasezulwini, kwaye benziwa amadlelane ngomoya oyingcwele, kwaye bangcamla ilizwi elilungileyo likaThixo namandla ehlabathi eliya kuza, ukuba babuya bakreqa, ukuba babuye bazihlaziye bona kuyo inguquko. Yabona, kwaye sithabathela oku ya kumaHebhere ishumi kunye nangasemva nangaphambili ukubonisa okukuko oku. Zihlobo. Masiye ngqibelelweni, sino asingo, asinakuzithethelela namhlanje, asinakuzithethelela konke konke, uThixo wasezulwini ubonakele kule mihle ugqibela, kwaye wenza kwa ezo zinto awazenzayo ngoko, xana wayelapha ngaphambili, xana wayesemhlabeni, ubonakalisile njengoko singena ngeBhayibhile, kwaye nina banga, yazini oku, okokuba sithabathe ummangaliso ngommangaliso, kwaye umqondiso ngomqondiso. Kunye nesimanga nesimanga. Oko awakwenzayo ngabantwana entlango, izinto nemiqondiso awayenzayo, izinto awazenzayo xana wayelapha emhlabeni, ebonakaliswa enyameni, kwaye kwa ezo zinto ziyenzeka namhlanje, kanye apha phakathi kwethu. Nali ilizwi lokuba alingqinele, nantsi into yokuba itshiwo ukuba ilungile, ukuyenza ilunge, nanku umoya kaThixo wokwenza into ekwanye, ke asinakuzithethelela. Masithandazeni. Bawo wasezulwini, ekubeni sinqongwe lilifu elikhulu kangakanana lamanqindi, masibekele bucala lonke ilizwi, yonke into, konke okungalunganga, lonke ilizwi elingcolileyo, lonke ilizwi elithethiweyo elibi, yonke ingcinga, kwaye masibaleke ngomonde ugqatso olubekwe phambi kwethu, sijonge kwimbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu, iNkosi uYesu Kristu. Oh, malisikelelwe elakhe elingenakuthelekiswa nelingcwele igama, indlela yena awathi weza ngayo emhlabeni ukuza kuhlangula umntu owileyo, nokuza kubabuyisela kubudlelwane benkosi uThixo. Kwaye sibulela wena ngoku, kwaye ngoku, ngoba balo lwakhe, asizange samkhetha, kodwa yena wasikhetha, wathi, asinini abakhethe mna, kodwa ndanikhetha, nini? Ngaphambi kokusekwa kwehlabathi. Kwaye Thixo othandekayo, ukuba kunokubakho abathile abahleli apha ngale ntsasa, mhlawumbi abakubekele ecaleni oku iminyaka ngeminyaka, kodwa ngokuqhubekeka kukho ukunkqonkqoza okuncinci entliziyweni, mhlawumbi bajoyine icawe becinga kulungile kuya kulunga. Bawo ngokuqinisekileyo, izibhalo ziyicacisile ngale ntsasa ukuba akunakuzimela emva kwecawe uze ube lilungisa. Ungenakho nokuba ngolungileyo, ungaxoki nokuba nokwenza nantoni embi uze ube ngolungileyo. Kukho obunye kuphela obulungisa esinabo, hayi obubobethu, kodwa obakhe obulungisa. Ugqibelelise usindiso lwethu, ngoko ke ekubeni kuye, uThixo akaziboni impazamo zethu. Xana sisenza nantoni engalunganga, kukho umoya ngaphakathi kwethu uyamemeza, oh bawo ndixolele, ngoko uThixo akasiboni sona, kwaye ithi, siziswa ebudlelwaneni kunye nobabalo kunye naye. Siphe oko Nkosi ngelixa sivala le nkonzo egameni likaKristu. Amen. Nje umzuzu. Ndithanda ukunibuza. Akukhathaliseki nokuba nenzani. Ndilahlekile. Kulaphula koku. Ngexesha elithile eligqithileyo ndingabe bendikhe ndayixela ngaphambili. Nangamava amancinci awenzekayo kum. Ndandiphezulu eToledo, Ohio. Ndandisemvuselelweni kwaye ndandinomhlangano ezantsi phaya kunye nabantu abaninzi babezazi iihotele endandikuzo. Ke bandithabatha bandisa emaphandleni ndandihleli phandle phaya kwihotele encinci. Sasisidla kwencinane yamadanka ivenkile yokutyela. Yayiyindawo emangalisayo, amanenekazi amancinci phaya nje ukuba ngamaKristu nokuba ngcwele ukujongeka kangangoko ayenako ecocekile kwaye nobubele kakhulu. Icawa yafika ndaze ndalamba. Ndandizilile kancinci kwaye ndifuna ukwela isitrato ukuya kolunye ukufuna okuncinci indlela encinci phaya ekujikeleni kwaye kwakukho nje eyesiqhelo eqhelekileyo indawo yaseamerika phaya yokutyela encinci benendawo encinci ivenkilana ivulwe bonke ubusuku. Xana ndangena phaya ngalacawe malunga nentsimbi yesibini emva kwemini ngaphambi kokwehla ukuya kushumayela ngalamva kwemini ndandifumaneke kakhulu. Ndandingayazi emandiyenze. Ndangena kwaye into yokuqala endayiqaphelayo yayilinenekazi eliselitsha malunga neshumi elinesithandathu ishumi elinesibhozo leminyaka ubudala, isithandwa sotata othile, isithandwa somama othile imile emva phaya kunye nenkwenkwe inezandla zayo zijikeliswe emahlezeni ayo. Igquba labasafikisayo behleli ekhawuntareni. Ndeva umatshini wokungcakaza. Ndajonga ngapho kwaye kwakukho indoda elipolisa imile phaya ingalo yayo ijikeleze umfazi phezulu apha isinqe sakhe kwaye lidlala umatshini wokungcakaza. Ngoku niyazi ukuba ukungcakaza kunye nomatshini wokungcakaza awukho semthethweni eOhio ninabantu baseBuckeye apha kwaye niyayazi ayikho semthethweni kwaye nanku apha umthetho udlala umatshini wokungcakaza kwaye indoda eyintanga yam mhlawumbi itshatile imfumba yabantwana mhlawumbi utatomkhulu indoda elipolisa unogada wasendleleni edlala umatshini wokungcakaza. Kwakukho lowa usemtsha yintoni ofikisayo ayenzayo yintoni lena yenziwayo. Ndema phaya akukho mntu owandiqaphelayo ndingena. Babexakekile isiqingatha sabo benxelile. Ke babukela ndeva umntu othile esithi ke ucinga ukuba imvula iya kusonakalisa isityalo. Ndaze ndabhekabheka ngapho kwaye apha kuhleli inenekazi lihleli phaya inenekazi lidala ngenene belinamashumi amathandathu anesihlanu amashumi asixhenxe ukusondela kuyo kwaye inenekazi lilusisi andibeki tyala namnye ekukhangelekeni kubungcono babo kodwa xana lona lalizilungisile lenza iinwele zalo zaluhlaza zaluhlaza ngenene ukujongeka kwaye konke kunqunqiwe kumphezulu kwaye kwenziwa kwaluhlaza ngenene kwaye lalinobungqindilili ngenene ukuziqaba okanye into okubiza kona into ebekwe ebusweni balo kunye namachaphaza amakhulu kwaye lalikwibhulukhwe ezincinci ezifutshane kwaye usizi lwento endala yayishwabene de inyama ijinge inyama yayijinga ngolwa hlobo emilenzeni yalo kwaye lalinxilile lalihleli phaya kunye nendoda endala kwaye kwakulixesha lasehlotyeni kunye nenye yezi zindala zingwevu iidyasi zasemkhosini iyinxibile okanye ibala lempahla yasemkhosini yayijinga ngolwa hlobo kunye nesikhafu esikhulu sibhijele intamo benxilile bobabini kwaye babe kunye nolu sizi lomfazi. Ndema phaya ndaze ndabhekabheka ndathi Thixo ungamelana njani naye. Yintoni yintoni uyijonga njani into enjeyanga leya xana indenza mna umoni osindiswe ngobabalo acinge okuya kungathini thini wena ukujonga kuyo kutheni khangeleka ngathi uya kuyigqabhuza into ivuleke. Ingaba uRebecca wam omncinci noSara kufuneka bakhule phantsi kola hlobo lempembelelo? Ingaba amantombi am amabini amancinci kufuneka adibane nelidumileyo ukwaziwa ihlabathi njengokuba linjalo namhlanje apha abantu benza ngolwa hlobo? Thixo ndingaze ndithini yintoni emandiyenze? Ngakade lubabalo lwakhe ukuba babekele ubomi obungunaphakade baya kuza kubo ukuba babengabekelwanga abasayikuza. Andiyazi kuxhomekeke kuwe Thixo ndiyakwenza indawo yam. Ndacinga ungamelana njani nayo wena Thixo kukhangeleka ngathi ungcwele kakhulu kokuba uya kutshayela laa nto isuka ehlabathini. Ndathi, jonga kulaa makhululu usizi uhleli phaya, jonga kulaa ntombi eselula emva phaya, kwaye nanku umfazi emile apha mhlawumbi amashumi amabini anesihlanu eminyaka ubudala, kwaye elaa polisa lineengalo zalo zijikeleze esinqeni lidlala umatshini okungcakaza, kwaye nankuya umthetho isizwe simkile, nabuya ubuzali bumkile, nabuya ubudala bumkile, kwaye nantsiya intombi esentsha ihleli emva phaya, kwaye imkile. Jonga kumakhwenkwe xana ebefanele ukuba secaweni okanye ndaweni ithile. Ndathi, "Oh Thixo, yintoni endingayenza?" Kwaye naku ndikwesi sixeko ndikhala ngentliziyo yam yonke, kwaye abayihoyi baze bahambe ngokungathi babe. Ndacinga, "Ulungile Thixo." Ke emva koko ingcinga yafika ukuba bendingababizanga baza kuza njani. Bonke athe ubawo wandinika bona baya kuza, ndinamehlo kodwa andiboni, indlebe kwaye andikwazi kuva. Ndacinga, kulungile ukuba umongameli welizwe beya kuza esixekweni endaweni yemvuselelo, wonke umntu ebeya kuphuma. Oh, ngokuqinisekileyo oko kulihlabathi. Emva koko ndangena ekucingeni, "Ke Thixo, njani? Kutheni ungasuki uye uze uthumele uYesu size siyiphelise nje oku nje uhambe uyiphelise uze uyenze imke?" Ngoko ndaqalisa ukubona into ethile ishukuma phambi kwam, yakhangeleka njengesaqhwithi esincinci sijikeleza ngokufana noku. Ndaqhubeka ndisibukela, ndabona ihlabathi liphethuka kwaye liphethuka. Ndalibukela kwaye apho lalitshiza into ethile, ndajonga kwaye yayingumtshizo obomvu, igazi elinqombela ukunqumla ukujikeleza ihlabathi lonke, kwaye njengesaqhwithi siqhubeka njengothuli lwekomet, kwaye yayinesaqhwithi kuyo ngokufana noku. Ndaze ndajonga kwesi saqhwithi kwaye nje entla kwaso ndabona uYesu embonweni, wayejonge ezantsi, kwaye ndazibona mna ndimi ezantsi apha emhlabeni ndisenza izinto endingafanelanga ndizenze, kwaye lonke ixesha endathi ndona uThixo ebeya kundibulala kuba ngemini othe wadla kuwo kumhla usifa, kwaye ubungcwele bukaThixo nobulungisa bufuna kwaye kufanele ufe. Kwaye ngoko ndajonga phaya, ndaqhubeka ndihlikihla amehlo wam, ndathi andizange ndiye kulala, ngumbono, ndiqinisekile lona ngumbono. Ndaqhubeka ndibukele njengoko ndandime ngasemva kwecama, kwaye ndabona izono ezizezam zivela, kwaye lonke ixesha beziya kuqalisa ukubetha itrone, igazi lakhe belisebenza njengesikhuseli kwimoto, lasibamba, kwaye bendiya kulibona lishukuma kanye igazi beliya kuhla ngobuso bakhe, kwaye ndabona yena ephakamisa izandla zakhe kwaye esithi, "Bawo mxole, akayazi into ayenzayo." Ndazibona ndisenza into ethile engenye, yamshukumisa yena kwakhona, yangqubeka ibiyaku, "UThixo ebeya kundibulala kanye ngoko, kodwa igazi lakhe landibamba, lalibambe izono zam." Ndacinga, "Oh Thixo, ingaba ndikwenzile okuya?" Ngokuqinisekileyo yayingendimo kodwa yayindimo. Emva koko ndemka ndihamba ngokufana noku njengathi ndandiphumela kwela gumbi, kwaye ndahambela kufutshane naye. Ndabona incwadi ilele phaya yayinegama lam kuyo kunye nazo zonke iintlobo zemibhalo emnyama ibhalwe ukunqumleza yona. Ndathi, "Nkosi, ndiyaxolisa ngokwenza oku. Ingaba izono zam zenze wena wenza oku ya? Ingaba ndijikelezisa igazi lakho kwihlabathi? Ingaba ndikwenzile oku kuwe? Nkosi, ndiyaxolisa kakhulu ngokuba ndiyenzile." Waza wasondela, ndathi, "Ingaba uya kundixolela wena? Bendingabhekiselelanga kuyenza. Ndiya wena ngobabalo lwakho, ndiya kuzama ukuba inkwenkwe engcono ukuba nje wena uya kundinceda." Wathabatha isandla sakhe waze wampampatha ecaleni lakhe, wathabatha umnwe wakhe waze wabhala "Uxolele" encwadini yam, wayigibisela ngaphaya emva kwakhe ulwandle lokulibala. Ndayibukela kancinanana waze wathi, "Ngoku ndiya kuxolela, kodwa ufuna ukumohlwaya yena?" Yabona, wathi, "Uxolelwe, kodwa malunga naphi naye? Ufuna ukumvuthulula, ubungafuni ukuba yena aphile." Ndacinga, "Oh Thixo, ndixolele, bendingabhekiselelanga ekucingeni oko, bendingafuni kukwenza okuya, bendingafuni kukwenza okuya." "Uxolele, uziva kamnandi, kodwa malunga naphi naye? uyaludinga naye uyaludinga ke ngacinga thixo ndingatheni ukuyazi ngubani wena ombizileyo kwaye ngubani wena ongambizanga ngumsebenzi wam ukuthetha nomntu wonke ke xana umbono wandishiyayo ndaya ngapha yakuye ndathi unjani nenekazi kwaye wona amadoda amabini ayebheke kwigumbi langasese kwaye bona wayehleli phaya ekhutywa uyazi ehleka imbodlela yerhandi ihleli etafileni okanye ibhiya yayiyo utywala buhleli phaya apho wabeselela khona ndenyuka ndathi unjani laze lathi ow molo ndaze ndathi ndingahlala phantsi lathi ow ndinabantu ndathi bendingathethi ngala ndlela dade lajonga kum xana ndalibiza dade lathi ufuna ntoni ndathi ndingakhe ndihlale phantsi nje umzuzu lathi zincede ndaze ndahlala phantsi ndalixelela okwenzekileyo lathi ungubani igama lakho ndathi Branham lathi ingaba uyindoda ezantsi apha kweli holo ndathi ewe mama lathi bendifuna ukwehla ndiye phaya lathi mnu Branham ndandikhuliswe kusapho lobuKristu lathi ndineentombi ezimbini eziselula ezingamaKristu kodwa ezithile izinto zenzekile laze langena kwindlela engalunganga okanye laqalisa ndathi kodwa dade andikhathali igazi lisakujikelezile eli hlabathi ligutyungelwe ligazi ukuba belingenzanga uthixo ngebe esibulele sonke ngamnye yena xana elaa gazi lisuse khangela umgwebo kodwa ngoku ukuba uyafa ngaphandle kwelaa gazi uya ngaphaya kwalaa ndawo emva koko akukho nto yokwenzela wena namhlanje igazi lisebenza endaweni yakho ndathi nenekazi ngokuqinisekileyo igazi lisakugubungela okoko nje usenomoya owuphefumlayo emzimbeni wakho igazi lokugubungela kodwa ngenye imini xana umoya owuphefumlayo usimka apha umphefumlo uyaphuma uya kuya ngaphaya kwelaa gazi kwaye akukho nto kuphela ngumgwebo ngeli xa usenethuba loxolelo kwaye ndalithabatha ngesandla lalilila lathi mnumzana uBranham ndiyasela ndathi oko akuvisi buhlungu into ethile ngenye indiyalile ukuba ndize kukuxelela ndathi uthixo ngaphambi kokusekwa kwehlabathi wakubiza dade kwaye wenza ukungalunganga kwaye uyenza nje mandundu lathi ucinga uya kundamkela yena ndathi ngokuqinisekileyo uya kukwamkela yena phaya emadolweni alo saguqa embindini walaa mgangatho kwaye owefashoni endala umhlangano womthandazo elaa polisa lothula umnqwazi walo laqubuda ngedolo elinye phaya saba nomhlangano womthandazo kulaa ndawo ngoba uthixo ongozimele geqe ukubekela ecaleni le misebenzi ifileyo masiye kwingqibelelo masiye kulaa mango apho ezi ndingowecawe ndingowokuya konke kuphelile kwaye masiye kwingqibelelo sihlobo sam esingumoni ukuba akunalo igazi namhlanje akunalo usindiso akunalo ubabani igazi likayesu kristu likubambile uthi kulungile ndibhungcile lonke eli xesha kodwa ngenye imini uya apho kungekho nto eya kukwenzela ngoko masithandazeni ngoku ngelixa siqubutha iintloko zethu ingaba ukhona ongathanda omnye apha namhlanje ongathanda ukuthi thixo yiba nenceba kum ndiyaqonda ukuba ndenze ukungalunganga mhlawumbi ujoyine icawe konke oko kulungile kodwa ukuba akwamkelanga ubabalo lukakristu ungaphakamisa isandla sakho uze uthi ndithandazele mzalwana uBranham thixo akusikelele mnumzana thixo akusikelele nenekazi ilungile loo nto musa thixo akusikelele mhlekazi emva phayawo thixo akusikelele kunye nawo emva kakhulu ngasemva ewe thixo akusikelele phakamisa isandla sakho ilungile loo nto beka nje isandla sakho phezulu uze uthi thixo yiba nenceba kum nithi ndingowebandla mzalwane uBranham ewe ndizamile ukuba ngolungileyo kodwa andiyazi ndibonile nje ikhangeleka ngathi andinakuyenza ow sizi lomphambukeli sizi le ntotholololo yomhlobo akuzange wawubona ngenene umbono kwakaloku nje uthi mzalwana uBranham ndikhwazile ndithethe ngelwimi ndikwenzile konke oko oko kungabe yinyaniso nako konke oko kulungile akukho nto eyakutsho ngokuchasene nayo kodwa sihlobo sam sihlobo esilahlekileyo kodwa ukuthetha ngelwimi okanye ukuqhawula okanye ukuqhawula izandla okanye ukubhaptiza okuya konke kulungile kodwa ukumazi yena ukwazi umntu ukwazi yena bubomi uthi ndiyayazi iBhayibhile kakuhle ngenene kuhle ukwazi iBhayibhile asibobomi ukwazi yena isimela bizo somntu ukwazi yena uKristu ukwazi ukuba yena ukuxolela ningaphakamisa nje izandla zenu kwakhona omnye umntu thixo akusikelelene nekazi thixo akusikelele emhlekazi thixo akusikelele ngaphaya mzalwane thixo akusikelele emva phaya mfo selula thixo akusikelele ngaphaya dade thixo akusikelele emva kakhulu ngasemva phaya kulungile oko ukwazi yena bubomi mzalwane uBrenham ndikhumbule mna ngoku kanye apha esitulweni sam ndiza kwamkela uKristu yithi yiza entliziyweni yam Nkosi Yesu uze undinike olwaxolo obuya bumnandi yayicaweni udlale umculo ngamandla kangangoko unako danisa ukunyuka usehla ubaleka phakathi kwezitulo ugoduke ukhathazeke upenapene kwaye uxambule asibobuKristu obo uyayicaweni uhlale kwaye uphulaphule kwethile encinci intshumayelo malunga nendlela ibhulorho eza kupeyintwa ngayo okanye into ethile engenye efana naleya ungasokuze uve ilizwi ilizwi lizisa ubomi yimbewu akulufuni uxolo ngaba ukhathazwa malunga nokufa uyakuhlaselwa inhliziyo namhlanje ingaba iyakukhathaza okanye uyakuvula ukuthi iza kuya kuba kunye nenkosi uYesu ekupheleni kwale ndlela ngaba uyamazi yena ukuba kumazi phakamisa nje isandla sakho siza kucelela umthandazo ewe mzalwane nawe ngokwakho kulungile enhliziyweni yakho ngoku
tenderly, mercifully, just as this walk
hamba nje uye kuye ngokholo kholwa kuba yena umile kanye phaya ngasecaleni lakho unguye
my soul of how much now of one temper malice to him whose blood can cleanse each spot. Oh, Lamb, by faith I walk to the cross this morning. I lay my
bokholo ndiyakuya emnqamlezweni ngale ntsasa ndibeka imithwalo yam phantsi ndiyeza thixo akusikelele emva phaya kulungile oko sukuba ngongakhathaliyo ngoku ngomdla ngokumnani hamba unyukele emnqamlezweni kutestamente endala babesizisa imvana babeyazi ukuba babonile babeyazi ngemithetho niyayazi ngoku ngokuba uthixo uthethile entliziyweni yenu bajonga emithethweni uze ungakrexesi uze ungenzi nje nanje kwaye bathi abatha imvana baya baze babeka izandla zabo kwimvana umbingelela nqumla umqala umfo omncinci wayekhabalaza kwaye sopha kwaye khala kwaye sifa izandla zakhe zazigqunywe ligazi zonke imvana yayifile endaweni yakhe kodwa waphuma kunye nomnqweno okwamnye wokusenza kwakhona kodwa kule ndawo siza ngokholo ngalo ubabalo uthixo usibizile sibeka izandla zethu kwintloko yemvana kathixo siyakuva okwakujuzisa kwesando siyaliva elazwi linxaniwe ndiphe amanzi bawo uze ungasibeki kubo esisono abakwazi abakwenzayo yabona ngokholo siva ngokuvakalelwa ukufa kwakhe phaya endaweni yethu kude emazantsi entliziyo yethu kuza ubunzulu oluzinzileyo uxolo xana izwi lisithi uxolelwe ngoku hamba uze ungabuyiwone kwakhona kanjani ngoba balo ngoko siyahamba simke singenamnqweno ukwamnye kodwa umnqweno wokungaphindi sone kwakhona okanye senze nantoni engalunganga uxolo olugqitha konke ukuqonda lungene enhliziyweni yethu nanga ningamkela lona ngoku ngelixa sithandaza wonke umntu ngokudibeneyo bawo wasezulwini bayeza ngokholo ngalo ubabalo kukho iqela lezandla ezibheke phezulu ziziqhamo zomyalezo bayeza kuwe bayakholwa ndiyakholwa kubo nam Nkosi ndiyakholwa ukuba ngenyaniso umoya oyingcwele uthethile kubo kwaye ngokholo bayenyukela kanye ngeleli kayakobi ngoku ukwenyukela kanye ezinyaweni zomnqamlezo phaya babeka phantsi zonke izono zabo kwaye besithi Nkosi kungaphezu kwam andinakho nje ukuthwala kwakhona kwaye ungasusa umthwalo wam wesono kwaye ukhuphele ngaphandle kwentliziyo yam umnqweno wokwenza njalo uze undenze ngokholo ngale mini ndamkele wena njengomsindisi wam kwaye ukususela ngoko ukubheka phambili ndiyakukulandela wena yonke imayile yendlela ukuya ekupheleni kohambo ndikrwaqule oko kuthetha khona ukuya kunqabelela hayi ukuya ecaweni kunye neengcambu zemisebenzi efileyo njengeembhaptizo nanjalo njalo kodwa ndifuna ukuqhubeka ndide ndingabikho aze uKristu aphile ngaphakathi kum oh Yesu nikeza oku kuyo wonke umphefumlo ohlwayekileyo ngale ntsasa wonke ubani ophakamise izandla zakhe uya kwamkela ubomi obungunaphakade ngokuba wena uthembisile oko benze ulwamkelo sesidlangalaleni baphakamise izandla zabo bophule yonke imithetho yodonso lomhlaba benze inzululwazi yaziva hlazekileyo kuba inzululwazi ithi iingalo zakho kufanele zijingele ezantsi yonke into yakukuqondakalisa oko kwinzululwazi okokuba ifanele ihlale emhlabeni ngokuba udonso lomhlaba luyigcina ezantsi kodwa kubekho umoya kubo owenze isigqibo kwaye banyevulela imithetho yodonso lomhlaba baze baphakamisa izandla zabo uyayibona Nkosi ubeka igama labo encwadini baxolele incwadi endala ibuyele kulwandle lokulibala ngoku ingasukuze ikhunjulwe kwakhona mabahambele phambili namhlanje njenganothando nobubele amaKristu ukwenzela ukukhonza wena kwaye mhlawumbi abaninzi abakaphakamisanga isandla sabo banike nabo ngokunjalo yenza abangcwele bahambele nje kufutshane Nkosi kuba silusuku olunye kufutshane nekhaya kunokuba besinjalo izolo yiba nathi Nkosi kuba sikucela oko egameni likaKristu nokwenzela uzuko lakhe Amen.